Ziko moinu mbale veo. Usiku wabu ino mzanga. Ndichamwa hii kutitiri pano usiku uno. Ino ndintawe yanga ya chiwiri kudzakala kuno mu Grantway Assembly muno. Ndi mbale wanga okondedwa Mark. Ndi anchito onse abu ino awa pano. Ndi a Kristu odzakala nao ochokera ku mipingo yosiyana na siyana. Mbale li veo. Ndipo inenda ngokumana ndi mbale kuno amene a mzake wapa mtima wa mbale F.F. Bosworth. Ndipo samadzi wankomwe kuti mbale Bosworth anapita kukakumana ndi ambuye. Ine ndinati, ine ndikumvelela ngati ndinakumana ndi Elisha amene ankatsanulira madzi mmanja Elia. Pamene iwo anali kunja ndipo samadzi wa kuti mbale Bosworth anali atapita kukakumana ndi ambuye pa usinku wa zaka 84 za kubadwa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwapatse moni anthu amene ali pa telefoni usiku uno kudutsa dzikoli njira yonse kuchokera ku California mpaka ku New York ndi Texas ndi magawo osiyana-siyana afukoli kuchokera ku Maine mpaka ku California. Chotero ife tili ndi kachitidwe kolumikiza matelefoni awa komwe kakhala mdaliso wa ukulu. Ndipo tsopano ife tamvetsedwa kudzera mwa mzathu wabwino mbale Peregrine kuti iwo ali ndi kachipangizo kakang'ono kamene iwo akhoza kuyika pa televizhoni yako. Ndipo iko sikamakhala pa telefoni yokha koma kazidzaonetsa zithunzi zapakanema pa televizhoni aponso. Ndipo iwo akuona za zimenezo tsopano. Ndipo mlongo maki, ndine okondwa kukuona ninu mukone kabwino, mutakala apa palimba usiku uno. Ndia zinzanga ambiri, ndi kuwaona ochokera kumusi ku Sierra Vista, ndi mbale Borders, kapena mbale Robertson Kani, kuchokera ku Indiana, ambiri. Ine ndikufuna ndinene kwa anthu akukachisi usiku uno, zikuoneka ngati theka la iwo ali pano, ndi ochokera kukachisi ku Jeffersonville. Ndipo kwa mzanga kuntunda uko mbale kun, amene munaimba pa zokhudza odwala uja chopempa. Ine ndikupempherera icho mbale kun, mungokhala ndi chikhulupiriro musadandaule izo zikhala bwino. Ndipo kutsika mpaka ku Texas mbale Blair, ngati inu mukumvetsera usiku uno mbale wanga mungokumbukira ichi, kuti Mulungu amene anakupyoletsani inu nthawi yoyamba akhoza kukupyoletsaninso panonso. Ndipo ife tikukhulupirira kuti Mulungu apereka ichi kwa inu. Ndipo inu musatenge bodza la mdierekezi pa chili chonse. Inu muzingo kumbukira kuti Mulungu ndi Mulungu. Ndipo pali, ndipo iye akadalie mweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse. Ndipo ife timamukonda iye, ndipo timamukhulupirira iye. Ndipo ife tikukupemphererani inu. Kwa zinzathu onse mu California, kwa mbale Mesia ndi iwo kumtunda kuno mu Arizona, malo ena ambiri, Phoenix, ndi mbale Williams, ndipo inu nonse mwalumikizidwa kumeneko usiku uno, kuzungulira konsekonse, ife ndithudi ndiwoyamikira. Ndipo mpaka ku Georgia. Ndipo ife ndithudi ndiwothokoza chifukwa cha aliyense wa inu, ambuya akudalitseni inu. Ine ndili ndikumvelera kuti ndalandiridwa kwenikweni kuno usiku uno mu chalichi chabwino ichi Assembly of God kuno ku Grantway ndi mbale Mark mzanga wabwino. Mulungu amudalitsa mbale Mark. Ine ndikukumbukira nthawi ina mu Canada kuti iye anali, ine ndinali ndikubwerera nditakwera kavalo mkanjiramo komwe uko mu nkhalango, ndipo mzimu woyera unayankhula ndi ine kuti nditsike ndi kumupempherera mbale Mark. Pa nthawi imeneyo anali ali kayakaya, ndipo ambuye anamuchiritsa iye. Ndipo kotero ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha zimenezo, komanso kudzasonkhana pano usiku uno ndi iye kudzapembedza ambuye muchoonadi chabwino ichi. Mwamuna wakhala pa nsanja kumbuyo kwanga anati, sindikuganiza mukundidziwa ine. Anati, nthawi ina inu munanditengapo ine ngati matola. Ndipo ine sindikudziwa kwina kwake uko mu Boston kapena kwina kwake Detroit. Matola. Ndipo ine ndinati, chabu ino kawiri kawiri ndima esetsa kuthandizirapo ngati ine ndingate kwa iwa amene ali osowa. Ndipo chotero usiku uno ndife tonse osowa. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu usiku uno atipase dzanja la chithandizo, la madaliso, ndi la chisomo chake ndi chifundo. Tsopano, ine ndinazolowera kuyankhula nthawi ya Itali, koma ine ndiyesetsa kuti ndisachite zimenezo usiku uno, chifukwa anthu ako Ohio andiyimbira kumene, akaza Dau ndi guru kumeneko, mbale Makine ndi mbale Brown, ndi onse omwe alumikizidwa kudutsa ku Ohio, ife tikukutumizirani inu moni ukonso. Pano ndi usiku mu New York, ndipo ine ndikuganiza ndi pafupi 11 kapena 12 koloko, nthawi ino, mu New York, ndipo mipingo yasonkhana ndipo yadikilira mpaka ora lino kudzango khala nawo pa msonkhano. Ife tili oyamikira chifukwa cha abwenza abwino amenewo kuzungulira konsekonse. Tsopano tisana tsegule mau tieni tingo yankula ndi mlembi kampindi pamene ife tikwera mitsamitu yathu. Wokondedwa Atate akumwamba, ife tili mitima yathu yasefukira ndi chimwemwe chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo wokhala ndi moyo pano usiku uno ndi kusonkhana limodzi ndi anthu anu. Anthu ndipo amene ife tikukhulupirira tidzakhala nawo kwa nthawi zonse. Ife tsopano tili nawo moyo wa muyaya chifukwa inu munampereka mwana wanu wobadwa yekhayo kuti aliyense amene akhulupirira pa iye asaonongeke koma akhale nawo moyo wosatha. Mukuyenda kwake pano pa dziko lapansi, iye anatiphunzitsa ife, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo, chifukwa ife takhulupirira pa mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha mpulumutsi wopambana uyu. Ndipo ife tikupemphera usiku uno kuti kukhalapo kwake kwakukulu kuti dalitse ife pali modzi pano. Pamene ife tikuwerenga mawu ake ndi kuyankhula pa iwo, mulole mzimu woyera utengere zimenezo ku mtima uliwonse kudutsa fukoli Ambuye, kulikonse kumene anthu asonkhana pamodzi. Adalitseni atumiki ena amene ali paguwa. Ife tikupemphera Atate kuti inu mudalitse Grantway Assembly iyi, mbusa wake, mkazi wake, ana ake, madikoni, matrustee ndi gulu lonse. Ndipo Atate pamodzi mulole ife tikagwire ntchito ku ufumu wa Mulungu pamene tikadali ndi kuwala kokwanira kuti tione pamene ife tikufikirapo, pakuti ola likubwera limene palibe munthu adzagwire ntchito. Ndipo Atate, pamene ife tikadali ndi mwayi uwu, mulole ife tiwombole nthawi Ambuye. Mulole ife izo ziperekedwe kwa ife. Muchize odwala ndi osautsika kudutsa dzikoli. Mulole kukhalapo kwa Mulungu kukhudzidwe mu mng'alu uliwonse ndi ngodya ya fukoli usiku uno. Ife tikuzindikira kuti chiweruzo chikukantha, ming'alu yayikulu ikugumukira mkati, ndipo fuko likugwedezeka ndi zivomezi m'malo osiyanasiyana, zinthu zambiri akale zazikulu zimene ife tinazimva m'masiku akale za chiweruzo kudutsa mu Baibulo, ndipo ife tikuziona izo zikubwerezanso kachiwiri lero. Uneneli ukuti monga izo zinali mmasiku a Noa, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Monga izo zinali mmasiku a Loti, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Ndipo ife tikuziona izo zikuchitika tsopano. Mitima ya anthu ikulephera, kusokonezeka kwa nthawi, kuvutika pakati pa mafuko. Mulungu, ife tikudziwa tili kumapeto a nthawi. Tithandizeni ife Ambuye kuti titengere uthenga ku mng'alu uliwonse ndi ngodya kwa mwana aliyense amene inu munamudzodzera kumoyo. Perekani izi Ambuye, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ambuye mudalitse kuwerenga tsopano kwa mawu ake. Tsopano, ambiri a inu mumakonda kukhala ngati kuyang'ana mu Baibulo pamene mtumiki akuwerenga. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge usiku uno zingapo ndime zitatu kuchokera mu Masalimo. Salimo 42, basi kuti ndikhale ndi muthu. Ndipo ine ndili ndi malemba ena ndalemba apa, ndipo ine ndikufuna kuloza kwa iwo ngati ine ndingathe pamene ife tikupitilira mu maminiti ochepa otsatirawa kuti ndiyankhule pa phunziro ili. Salimo la Davide. Davide analemba masalimo. Tsopano pamene inu mukutsegula, ine ndikhoza kunena izi. Anthu ambiri amati, chabwino, kodi masalimo ndiodzodzedwa? Ndithudi iwo ali. Iwo ali, chilichonse chimene chili mu Baibulo ili ndi chodzozedwa. Kaya ndi mbiri yakale, kaya ndi nyimbo, chilichonse chimene icho chili, icho ndi chodzozedwa. Yesu anati, kodi inu simunawerenge zimene Davide ananena mu masalimo? Ndiyeno ine ndikuganiza masalimo ndithudi ndi nyimbo. Ndipo ngati nyimbozo ndizodzozedwa ndi Mulungu, chimene ine ndikukhulupirira izo zili, ndi uneneri aponso. Ine ndikuyembekeza, ine ndikuima mu tsiku limenelo pamene nyimbo iyi ikukwaniritsidwa. Kudzakhala msonkhano mu mlengalenga mwakukoma posachedwa apa. Ndidzakomana nanu ndikukupatsani moni komweko, kwathu kuseri kwa mlengalenga. Kuimba komwe sikunamvedwepo ndi makutu achivundi. Zidzakhala za ulemerero, ine ndikunenetsa. Ndipo mwana wa Mulungu mwini adzakhala wotsogolera pa msonkhano mu mlengalenga. Ine ndikufuna ndidzakhale kumeneko pa nthawi imeneyo. Tsopano, Salimo 42. Monga nswala ipuma wefuwefu kufuna madzi, chomwechonso moyo wanga upuma wefuwefu kufuna inu, o Mulungu. Moyo wanga ukuchita ludzu kufuna Mulungu, kufuna Mulungu wa moyo. Ndidzabwera liti ndikudzaonekera pamaso pa Mulungu? Misozi yanga yakhala chakudya changa usana ndi usiku. Pamene iwo mopitilira kunena kwa ine, ali kuti Mulungu wako? Ine ndikuganiza Davide pakulemba kwa salimo iyi ainera kuti anali mukupinjika. Ndipo kawiri kawiri zimatengera kupinjika kuti zitulutse chabwino kuchokera mwa munthu. Izo kweni kweni apo ndipamene Mulungu kufika pakuti nkusala nthawi zambiri kuti tidzikhazike tokha pamalo akuti nkudzichotsapo pa njirayo. Ndipo ine ndikuganiza pamene David anafika pamalo awa ndiye iye anayamba kusinkhasinkha pa Ambuye, anayamba kulingalira za zinthuzo. Nthawi zambiri Mulungu amatifikitsa ife pa ngodya zothina pamene ife timayenera kuti tiyang'ane mmwamba. Nthawi zina ife timayenera kuti tikagone mchipatala kapena pakama kwina kwake kuti ife tikhoze kuyang'ana mmwamba kuti tione kumene madalitso akulu a Mulungu amachokerako. Tsopano mawu amene ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno mawu amodzi ochokera mu Baibulo, ndipo amene wakupezeka mu ndime ya 2 ludzu. Mawu akuti ludzu, ine ndimayang'ana mu dictionary pamene ine ndimayang'ana mawu awa. Ine ndinali kuganiza za ulaliki nthawi ina. Ine ndinalalikira za kuchitira ludzu moyo. Ndipo ine ndinazitenga izo kuchokera mu masalimo omwemo pamene David anati, malangizo anu ine ndikukhulupirira ali amtengo apatali kwa ine kuposa moyo. Ndiye ine ndinali kuyang'ana ndi kulingalira za mawu amenewo ludzu. Chotero ine ndinakafufuza mu dictionary kuti ndione chimene iwo amatanthauza. Ndipo ndi ichi chimene Webster akunena, ndi chikhumbo chopweteka kwambiri, chopweteka kwambiri. Pamene iwe ukuchifuna china chake kwambiri mpaka icho chimadzakhala chopweteka kwambiri kwa iwe. Tsopano icho sikuti sichibadwa kuti udzichita ludzu. Ludzu ndi chinthu cha chibadwa. Icho ndi china chake basi chimene Mulungu atipatsa ife, chimene ife tikhoza kuti chidzitipatsa ife chikhumbo cha china chake. Nthawi zina Mulungu amatero, komanso anakupatsani inu nsanja yolamulira china chake chimene chimakhala mkati mwanu, chimene chimalamulira zokhumba zosiyanasiyana izi. Ndipo ludzu ili, nsanja yolamulira iyi imene imakhala mu mtima wa munthu, ndi china chake chimene Mulungu anamupatsa iye kuti chidzimuchenjeza iye za zikhumbo zimene zili zofunikira kwa iye. Tsopano pali mitundu iwiri ya ludzu. Pali ludzu la thupi, ndipo pali ludzu aponso la uzimu. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ichi chimene David ananena kenanso. Moyo wanga ukuchitira ludzu Mulungu, Mulungu wa moyo. Osati mbiri ya kale ina, kapena china chake chimene china chitika zaka zingapo zapitazo, kapena nthano ina imene wina wake anainena, koma kufuna Mulungu wa moyo, Mulungu amene amapezeka ponse ponse. Ndipo moyo wake unkachitira ludzu Mulungu ameneyo, osati kufuna china chake cha mbiri ya kale. Tsopano ife tikupeza kuti Mulungu amapereka nsanja yolamulira kwa inu kuti azikupatsani inu zinthu zimene inu mukuzisowa. Tsopano nsanja yolamulira mwa inu ndi imene imakutsogolerani inu, ndipo ludzu ili limayenderera pa iyi nsanja yolamulirayi, ndipo imakuuzani inu chimene mukuchisowa. Kuyankhula mwa uzimu, nsanja yolamulira imakhala muthupi ndi musolo namonso. Pali nsanja yolamulira muthupi imene imakuuzani inu chosowa chimene chikufunikira muthupi lanu, ndipo izo zimabweretsedwa kwa inu ndi ludzu. Komanso pali nsanja yolamulira musolo mwanu imene imakuuzani inu zinthu zauzimu zimene inu mukuzisowa china chake mu mzimu mwanu, ndipo inu ndi ichi mukhoza kudziwa mtundu wa moyo umene ukukulamulirani inu. Pamene inu mukhoza kuona chimene zokhumba zanu zili, ndiye inu mukhoza kudziwa ndi chimenecho ndi mtundu wanji wa china chake chimene chili mwa inu, chimene chikulenga chokhumba ichi chimene inu muli nacho. Mwaona, pali chinthu china chake chimene inu mumachichitira ludzu. Ndipo icho chikhoza kukuuzani inu musolo yanu chimene chokhumba ichi chili mwachikhalidwe cha ludzu limene inu muli nalo. Ine ndikuyembekeza kuti inu mukukhoza kumvetsa zimenezo. Pali nsanja yolamulira ya solo, ndipo ina ya thupi. Ndipo nsanja iliyonseyo imakhala belu la chenjezo kwa zosowa za wina. Iliyonse imayitanira kuchosowa chimene woyitanayo akuyitanira. Iyo imatumiza funde la chenjezo. Mwachitsanzo, thupi limachita ludzu kuti likhutitse zokhumba zimene zili mthupi. Ndipo mzimu umakhumba zinthu zimene zili musolo chokhumbacho. Ndipo nthawi zambiri izi zimachita nkhondo china ndi chinzake. Ife tikupeza pamenepo limene lili vuto lalikulu lero kuti anthu ambiri amayesetsa kukhala pakati pa zokhumba ziwiri zimenezo. Pakuti wina wa iwo amakhumba zinthu za dziko lapansi, winayo amakhumba zinthu za kumwamba. Monga Paulo ananena, monga amafotokozera mu Aroma 7:21, pamene ine ndikufuna kuchita chabwino, ndiye choyipa chimakhala pafupi. Pamene iwe ukuyesetsa, kodi inu munayamba mwakhalapo nazo izo muzokuchitikirani a Khristu? Kuti pamene iwe ukuyesetsa kuchita china chake chimene chili chofunikira, kupita kukayesetsa kuti ukachite china chake chimene chili chabwino, ndiye iwe umakapeza kuti pali mdyerekezi kumbali zonse basi kuti akusokoneze iwe chilichonse chimene iwe ukanati. Ndipo ndicho chinthu chimodzi chabwino chimenecho. Ine ndikufuna kunena ichi kuti a Khristu akhoze kudziwa kuti pamene iwe uli, pamene iwe umayamba kuti uchite china chake, ndipo nthawi zonse nkukhalapo china chake chikuyesetsa kuti chikusokoneze iwe pamene ukuchita chimenecho, uzichichita icho muli monse. Amene ndi mdyerekezi pamenepo akuyesetsa kuti akulepheretse iwe kuti usachite chimene chili cholondola. Tsopano nthawi zambiri ine ndimakumana ndi anthu amene amakhala ngati amanjenje pang'ono. Pamene iwo apeza kuti akuyesetsa kuti achite china chake, ndipo chilichonse chikungotchinga izo mbali ziwiri zonse, iwo amati izo zikhoza kusakhala chifuniro cha Ambuye. Mukuona? Tsopano musamalole kuti mdyerekezi azikunamizani inu monga choncho. Chinthu choyamba ndi chakuti muzifufuza ngati icho chili chifuniro cha Mulungu kapenayi. Ndiyeno ngati inu mukufuna kuti mudziwe ngati chili chifuniro cha Mulungu, muziyang'ana mu Baibulo. Chimenecho ndicho chinthu chimene chimakuyikani inu moongoka, ndicho mawu a Mulungu. Ndiyeno ngati inu muona kuti izo zikupezeka mu mawu a Mulungu kuti inu muchite zimenezo. Monga mwachitsanzo kufunafuna ubatizo wa mzimu woyera, nthawi zambiri ine ndakumanapo nawo anthu akuti chabwino ine ndimafunafuna mzimu woyera, ndipo ine ndikulephera basi kuwulandira iwo. Ine sindikukhulupira kuti iwo ndi wa ine. Nthawi iliyonse imene ine ndigwada pansi, ine ndimadwala, ndipo ndikapita kopemphera, ngati ine ndikusala, ine ndimadwala, ndipo ngati ine ndiyesera kukhala usiku wonse, ine ndikakhala maso, ine ndimakhala ndithulo kwambiri, ine ndimalephera kuti ndidzuke pa mapazi anga. Kumbukirani, ameneyo ndi mdyerekezi. Chifukwa Mulungu akufuna kuti inu mukhale ndi mzimu woyera. Iwo ndi wa aliyense amene akufuna. Nthawi zambiri inu mumapeza kuti pamene iwe wapemphereredwa mu msonkhano kufuna machiritso a uzimu, kenako tsiku lotsatira iwe umadzapeza mosakayikira kuti mdyerekezi amadzazipanga izo kawiri kuyipa kwake mmene zina lili dzulo lake. Mukuona? Kumbukirani, amene ndi Satana basi akuyesetsa kuti akuchotseni inu ku mdalitso umene Mulungu wakusungirani inu. Mukuona? Musamamumvere munthu ameneyo. Mukuona? Nthawi zonse zipitiriranibe. Ine ndinali ndicho ndichitikira ndi zimenezo posakhalitsa pa ulendo wopita ku Africa. Ngati ine ndinayamba ndakhalapo ndi nthawi iliyonse imene mdyerekezi anandipanikizapo, inali kupita ku Africa nthawi yotsirizira iyi. Iyo inadzakhala imodzi ya misonkhano yabwino kwambiri ndi nthawi imene ine ndinayamba ndapitapo kutsidya kwa nyanja. Ine ndinapeza, ine ndikukhulupira zinthu zambiri zinakwaniritsidwa mu nthawi yochepa imeneyo yomwe ine ndinali kumeneko pambali pa ulendo wanga wokasaka, kuposa mmene ine ndinachitirapo pa nthawi iliyonse. Ine nthawi zonse ndinkaganiza kuti mipingo imeneyo si inkandifuna ine kumeneko. Ndipo ndinadzapeza kuti ine ndinayendera kalata kuchokera kwa wina wake inali yakuti, oh, iwo samandifuna ine kumeneko magulu onsewo. Ndipo ndinadzapeza kuti anali munthu mmodzi anali ndi kalata yachidindo yochokera ku bungwe imene inati, ife sitikukufuna iwe. Iye anali akutanthauza iyeyo ndi banja lake. Mukuona? Kotero ndiye pamene ine ndinakafika kumeneko, mwaona? Basi, ife zimenezo anali iyeyo ndi banja lake. Ndipo sanali anthu onkomwe. Kotero tsopano ndi malo akulu amene atsegulidwira kwa ife. Inu mukuona? Pamene Paulo anati, pamene ine ndikufuna kuchita chabwino, ndiye choyipa chikumakhala pafupi. Inu mukamulola wotembenuka wang'ono abwere usiku uno paguwa, pena pake muno mukachisi uyu, kapena kunja kudutsa fukoli, ndipo mungokumbukira mawa amake adzakhala wokwiya kwambiri kuposa mmene anayamba akhalirapo. Abambo adzakhala osokonezeka kwambiri ndi ana onse asukulu. Ndipo chilichonse chimangosokonezeka chifukwa amakhala Satana akuyesetsa kuti akupangitseni inu kuti musinthe maganizo. Iye akuyesetsa kuti akuchotseni inu pa njirayo. Pamene ine ndikufuna kuchita chabwino, ndiye choyipa nthawi zonse chimakhala pafupi. Tsopano tieni tiyang'ane pa ludzu, ndipo tieni tione ngati ludzulo kwenikweni ndilo chinthu cha chibadwa. Ine ndakhalapo ndi anthu ondiwuza ine, oh, ine sindinakhalepo nalo, ine ndikukhulupirira izo ndi za anthu ena chabe ofuna kukhala Khristu. Oh, ayi, uko nkulakwitsa, icho kwenikweni ndi china chake chimene chimakhudzana ndi munthu aliyense. Izo ndithudi ndizoona. Pamene ife tinabwera mdziko lino mu masiku oyambirira, ife tinadzawapeza mwenye kuno. Ndipo mwenyewo ngakhale iwo anali achikunja pa nthawi imeneyo, iwo ankapembedza dzuwa kapena china chake. Kola ngati iwo ali anthu, mumakhala china chake mwa iwo, ludzu la chibadwa likuitanira kufuna Mulungu kwina kwake. Kutali mkhalango posakhalitsa pa kutali uko mamayilosi 480 kutali kana ndi chitukuko choyandikira kwambiri yaing'ono tauni yaing'ono ya pafupifupi anthu 3000 ya Beira mu Mozambiki. Ife tinakapezako mbadwa zimene zinalibe nkomwe sizinayambe zamuonapo mzungu. Ine ndinakapeza mbadwa ya chitsikana, iye sanavale zovala, ali wonse aiwo samavala nkomwe zovala. Ndipo iye anali atakhala mmwamba mu mtengo, ndipo ine ndinali ndikutsatira mkango, ndipo uko kunali ine ndinamva china chake ngati munthu chikukuwa. Mbadwa ya chitsikana iyi inali takhala mwamba mmenemo, maso akulu atanyamula khanda, ndipo chimene iye amachiopa, chimene chinali chitetezero chake chokhacho, chinali kukwera mu mtengo, kuthawa mkango, kambuku kapena china chake, kapena nyama ina yake. Ndipo iye anali atandiona ine, ndipo anamva kuti anali munthu, koma pamene iye anadzang'ana ndipo nkumuona mzungu, iye anali asanamuonepo wina mmoyo wake, maona, ndipo iye anachita mantha ngati afe, mukuona. Koma pamene ife tinawapeza anthu amenewo, ngakhale muchikhalidwe cha chimidzi icho kumeneko, iwo anali akupembedzabe. Ife tisanawitane mkangowo, iwo amatsanulira ufa ndi chimene iwo amadya, patsamba laling'ono, ndikumaomba mmanja, ndikumayitanira pa mzimu wa china chake chachikulu, chimene iwo sankadziwa kuti chili kuti, monga woyang'anira woyera kapena china chake wa Katolika, kuti awatetezere iwo, kuti iwo asaphedwe pa nthawi imene mkango uwu walusa. Maona, icho ndi china chake cha chibadwa. Icho si chinthu chosakhala cha chibadwa kuchitira ludzu Mulungu. Icho ndi chinthu cha chibadwa. Icho ndi china chake basi chimene iwe umayenera kumachita. Mulungu anakupanga iwe monga choncho. Ndipo si munthu wapamwamba, ndi munthu wamba basi. Icho si chinangokhala chapadera kwa anthu ena. Iwo amati, chabwino, ine ndawaona pa anthu ena akukhala moyo wotero, moyo wachigonjetso. Kuti iwo nthawi zonse amakhala pa denga la nyumba, iwo amakhala akupembedza Mulungu. Ndimakhumba ndikana mamvelera mwanjira imeneyo. Chabwino, chifukwa chimene iwe ukumvelera mwanjira imeneyo, ndi ludzu mwa iwe. Ndipo icho ndi chinthu chachibadwa basi. Icho ndi cha munthu aliyense kuti azimuchitira ludzu Mulungu. Tsopano titenga zina za chibadwa. Choyamba chikhala ludzu. Tiyeni titenge mwachitsanzo kuchitira ludzu madzi. Monga Davide wanena apa kukhala ndi ludzu la madzi. Kuchitira ludzu madzi, thupi likasowa madzi. Ndipo ngati inu simulipatsa ludzu limenero, inu mukhoza kufa. Inu mukhala opanda madzi. Ndipo inu simungakhale moyo. Ngati inu simupititsa madzi ku ludzu limenelo, kuti mukathetse ludzu limenelo la thupi la chilengedwe, inu mukhoza kufa mosakhalitsa. Inu simungakhale moyo nthawi yayitali. Inu mukhoza kukhala nthawi yayitali opanda chakudya kuposa momwe inu mungakhalire opanda madzi. Chifukwa inu mukhoza kusala kwa masiku 40, Yesu anatero, ine ndikuganiza, opanda chakudya. Koma inu simungachite izo motalika opanda madzi. Inu mukhoza kungouma apo basi ndi kufa. Inu mukuyenera kukhala ndi madzi. Ndipo ludzu limene limabwera pa inu, bwanji ndiloti lionetse kuti thupi likusowekera china chake kuti likhale moyo. Thupi likuyenera kuti lidzikhala ndi madzi kuti likhale moyo. Inu muli ndi 80% ya madzi ndi mafuta muli monse. Ndipo inu mukuyenera kuti muzitenga zinthu izi kuti mukhale moyo. Monga ine ndanenera, ngati inu munyalanyaza izo, inu mukhoza kufa. Ludzu nalonso ndi belu. Ndi belu la ochi. Kuchita ludzu kumeneko. Solo imachera belu la ochi, koli la kakang'ono mkati mwanu kamene kamakuzani inu kuti imfa ikudikirira pafupi. Kuti ngati inu simupeza madzi msanga, inu muyenera kuti mufa. Ndipo ilo limafuula ndi kufuula mpaka potsiriza inu mukapitirira kuliletsa ilo, ndipo inu mufa, chifukwa iyo ndi belu la ochi. Monga Davide wafotokozera izo apa mu Masalimo, monga nswala ipuma wefu wefu kufuna madzi, Chomwe chonso mtima wanga ukupuma wefu kufuna inu o Mulungu. Monga swala ipuma wefu kufuna mtsinje wa madzi. Ine nthawi zambiri ndi maganiza pamene ndikuwerenga za Davide. Davide anali munthu wakuthengo wosaka ndipo iye ankasaka gwape ndithudi. Ndipo ambira ife mutsiku lino timasaka iyo. Swala ndi gwape. Ndipo ife tikupeza ngati inu munayamba maonapo agalu akuthengo amagwira gwape. Ndipo kawiri iwo amakhala nawo monga nguluwe mano okuthwa. Ndipo iye amakhoza kugwira gwape pamwamba pomwe pa ubweya wapakhutu apa. Ndipo amagwedeza thunthu lake. Iye amadula khosi la gwapeyo. Ndipo gwapeyo samakhala ndi mwayi pamenepo. Koma nthawi zina galu monga ku Africa uko, galu wakuthengoyo amagwira gwape mthiti. Ngati iye waphonya khosi, iye amadzagwira kenanso mthiti. Ndipo ngati gwapeyo ali wamphamvu mokwanira ndi wachangu mokwanira, iye amakhoza kumusasa galuyo. Gwape ndi waliwiro kwambiri. Galu amapita kwa iye pang'ono pamene iye sakupenya, ndi pamene iye ali kumtunda kwa mphepo kwa iye, ndipo iye samadziwa kuti galuyo ali pafupi. Ndiyeno pamene galu wakuthengoyo wamugwira iye ngati iye ali waliwiro kwenikweni iye akhoza kumuponyera iye kutali. Ndipo koma pamene galu akuchoka mthiti iye amakhala kuti mkamwa mwadzadza ndi mnofu wa gwapeyo. Kapena pamene iye agwira pakhosi pake nthawi zina iye amadula moyandikira ndi mtsempha waukulu ndi kumuponya iye. Ndipo gwapeyo pomusasa iye amamwetula gawo lonse la nyama kuchokera pakhosi la gwapeyo zikatero magazi amayamba kutuluka. Ndipo kenako galuyo amakhala akutsatira mkukuluzi wa magazi amenewo kumutsatira gwapeyo. Ndipo pamene moyo wa gwape ukuyamba kufoka, pamene magazi amene ali kasupe wa moyo kwa thupiro, pamene iwo ayamba kutha, gwapeyo amayamba kufoka. Ndipo galuyo zikatero kapena nkhandweyo imakhala kuti ili kumbuyo kwa gwapeyo. Tsopano ngati gwape ameneyo sapeza madzi, tsopano madzi amakhala ndi china chake mwa iwo, chimene pamene gwape amwa madziwo, iwo amaletsa kutaya kwa magazi. Koma ngati iye sapeza madzi oti amuziziritse iye, ndiye magazi amakhala kutulukabe mwa liwiro, chifukwa iye akuthamanga, zimapangisa kuti mtima wake uzipopa. Koma ngati iye angapeze konse madzi, gwapeyo amakhala moyo. Tsopano pali phunziro lalikulu pamenepo, maona? Ndipo David akunena apa, monga nswala ipuma wefu kufuna madzi, moyo wanga upuma wefu kufuna inu o Mulungu. Tsopano gwape ameneyo amadziwa, pokhapo apeze madzi iye afa, iye sangakhale moyo basi. Ine ndazitsatirapo izo nthawi zambiri izo zikangovulazidwa. Pamene iye apeza mtsinje wa madzi, iye amalowamo ndi kukamwa, amapita kukakwera phiri, nkudzabwereranso mmusi, kudzawoloka nkudzamwa madzi ndi kumakweranso. Inu simungampezenso iye, bola ngati iye akutsatira mtsinje umenewo. Koma pamene iye angochoka kumtsinjeko, ngati iye sapeza mtsinje wina pena pake, inu mumugwira iye pomwepo. Ndipo tsopano gwape amadziwa zimenezo. Kotero iye amakhala pafupi ndi madzi kumene iye angafike kwa iwo mwamsanga. Tsopano, kodi inu mungamulingalire, gwape ali ndi mphuno yake mwamba, iye wagwidwa kwina kwake kumene kulibeko madzi. Ndipo iye akuti, monga nswala ichitira ludzu, kapena ifunafuna ndi ludzu, mitsinje ya madzi, moyo wanga ukuchitira ludzu inu, o Mulungu. Pokhapokha ine nditakupezani inu Ambuye, ine ndiwonongeka. Ine sindingapite pokhapokha nditakupezani inu. Ndipo pamene mwamuna kapena mkazi, mnyamata kapena mtsikana, akhala ndi ludzu la mtundu umenewo kwa Mulungu, iye adzapeza china chake. Mukuona? Koma pamene ife tifika pa izo, basi mwatheka, chabwino, ine ndigwada pansi, ndipo ndiona chimene Ambuye atachite. Maona, inu simunayambebe kuchita ludzu. Ilo liyenera kukhala ludzu lapakati pa imfa ndi moyo, ndipo zikatero china chake chimachitika. Gwape na Yesu apali ife tikupeza kuti iye na Yesu ali ndicho kudzira china cha kununkhiza chimene chimaika belu mwa iye pamene mdani wake ali pafupi. Iye ali nacho cholengedwa cha ching'ono ichi ali ndicho kudzira choti azizitetezera nacho yekha. Ndipo iye ali ndi belu laling'ono mwa iye china chake cha ching'ono mwakuti iye amafwenthetsa mphuno zake pamene mdani ali pafupi. Inu mukhoza kukhala mu mphepo ya mdani, ndipo iye amadziwa kuti inu muli pamenepo, ndipo iye amathawa. Tawi zina kutalika kwa teka la mairosi, iya koza kukununkizani inu ndipo nkutawapo. Kapena nkandwe, kapena chopya chilichonse. Iye ama koza kuzimverela izo chifukwa chakuti iye anapangidwa mwanjira imeneyo. Iye ndi gwape, mwachire ngedwe. Ndipo jo kudzira chimene chomwa iye ndi chimodzi basi chimene Mulungu anamupatsa iye. Zo kudzira kwa iye kuti azikhalira na zomoyo. Ndipo ine ndinaganiza kufanizitsa gwape ndi munthu amene akuchitira rudzu Mulungu. Ndani asanafike pamenepo. Pamakhala china chake ndi mwana wa Mulungu kuti pamene inu mwabadwira mu mzimu wa Mulungu mwalandira ubatizo wa mzimu woyera, pamakhala china chake chokhudza munthuyo chimene chimakhoza kumuzindikira mdani. Inu mukhoza kumutenga munthu pamene iye akutenga lemba ndi kuwerenga lemba ndi kumayesera kubayiramo china chake kulemba limenelo chimene chili chosiyana ndi lemba. Munthu yemwe ali wodzadzidwa ndi mzimu woyera amakhoza kuzindikira zimenezo pompo. Pali china chake chimene chalakwika. Pamene iye afika pamalopo, ndipo chokhudzira china chake cha ching'ono icho mmenemo, chimene chimachita kuti chizitetezera moyo wanu, inu musamatero, inu musamatsatire konse chilichonse pokhapokha ngati icho chili ndendende mawu a Mulungu. Inu muyenera kuti mudzikhala ndendende ndi mawu amenewo. Ndipo tsopano, ndipo ife timakhala otetezeka ndi chokhudzira chimenecho, bola ngati ife tili mwa mzimu woyera. Inu mukhoza kupita kukawerenga ndipo monga mwachitsanzo munthu wina nkuti ndipo ine ndiwerenga mu Mariko 16 ndikuti ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira mudzina langa iwo adzatulutsa adyerekezi iwo adzayankhula ndi malilime atsopano kapena akadzatola njoka kapena kumwa zinthu zakupha izo sizidzawapweteka iwo ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa. Tsopano, ndiye inu mukampeza munthu akudzuka pamenepo ndikuti tsopano zimenezo zinali za mbado wa atumwi. Akatero tsopano mwachangu ngati inu mwalandira mzimu woyera, inu mwapatsidwa chokhudzira chimenecho. Iwo umayambitsa zimenezo, pali china chake cholakwika pamenepo. Mukuona? Iwo amayesera kuzifotokoza izo moponyetsa kuti izo ndi zatsiku lina kuti ndithudi inu simukusowa zinthu zimenezo lero. Koma Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mwaona, pali china chake cha ching'ono chimene chimayikidwa mwa iwe, kabelu kakang'ono, kodziwa kuti icho ndi cholakwika, ndipo iyo ndi njira ya imfa. Chifukwa Yesu anati, ngati ife tiwonjezera mawu amodzi kwa ili, kapena kuchotsamo mawu amodzi kwa ilo, gawo lathu lidzachotsedwa mu buku la moyo. Mwaona, osatilemba limodzi, ife tiyenera kulitenga ilo mmene ilo linalembedwera. Ndipo Mulungu amayang'anira mawu ake, kuti akawachite iwo. Ndipo ife tikudziwa kuti iwo akuyenera kukhala olondola basi. Chotelo choncho, zilibe kanthu kuti mpingo une na chiani, chimene wina aliyense anganene, ngati iwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu, iwe umadzakhala gawo la Baibulo. Mulungu anamuza Ezekieli, iye mneneli, iye anati, tenga mpukutuo ndipo uje iwo, kenako mneneli ndi mpukutuo anadzasanduka gawo la wina ndi mzake. Ndipo amene ndio khulupirira pamene iye walandira mzimu woyera. Mzimu woyera unalemba Baibulo, ndipo mzimu wa Mulungu ndi mawu a Mulungu, mawu anga ndi mzimu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ahebrews 13:8, iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo pamene iwe ukhala gawo la mawu amenewo, ndiye, china chake chingobwera chotsutsana ndi mawu amenewo, pamakhala kabelu kakang'ono kamalira mwachangu. Mwaona, iko ndiko kuchenjeza iwe kuti imfa ili panjira, ife tisamachite konse zimenezo. Apo palinso marudzwa awa ndi achibadwa basi. Iwo ndi achibadwa kwa Mkhristu. Iwo ndi achibadwa kwa munthu. Palinso rudzu la kulemera. Anthu ambiri lero momwe ife timachita kuphunzira kuti tikhale ndi rudzu ili. Ife tangozindikira kubene, iwo ayambitsa university uko, ndipo ife timapita kumeneko, ndipo anthu amaononga masauzanda amadola kuti atumize anawo ku sukulu ndi kuma university ndi makoleji ndi zina zotero kuti akapeze maphunziro kuti alemere. Iwo amazitcha izo mmoyo. Koma tsopano ine sindikutsutsana nazo izo. Tsopano zimenezo ndi zabwino. Koma kwa ine, inu mukhoza kupeza maphunziro onse mudziko, ndipo komabe inu simunapezebe kulemera kolondola, uko nkulondola. Chifukwa izo zidzangopanga zinthu kukhala zophwekerapo mwakanthawi pang'ono kwa inu kuno, ndipo pali, koma pamene inu mudzafa, inu mudzazisiya zonsezo mbuyo, ndi chuma chonse ichi chimene ife tili nacho. Ine ndi manena izo tsikulina ku Phoenix. Izo zikubwerezedwabe kachiwiri. Kuti chitukuko cha makono chonse ichi, dongosolo lonse la maphunziro, dongosolo lonse la science, zonsezo ndi zosiyana kwa thunthu ndi mawu a Mulungu ndi chifuniro chake. Chitukuko mwamteradi. Sikudzakhala konse chitukuko mudziko limene lili mkudza chonga ichi. Ichi ndi chitukuko chopotozedwa. Mulungu anakhala nacho chitukuko chake choyamba pa dziko lapansi, pamene iye anayankhula mawu ake ndipo iwo anakwaniritsidwa mbewu iliyonse monga mwa mtundu wake. Ndipo muchitukuko chimenecho munalibe imfa, matenda, chisoni. Ndipo tsopano ife timatenga zinthu zimene zili mudziko la science, zimene zinadzayikidwa kuno kuti zizigwira ilo pamodzi, ndipo timazipotozera izo kwa china chake, ndipo izo zimabweretsa imfa. Monga bomba la atomiki, ine sindidziwa kapangidwe ka zinthu izi. Koma ine ndikhoza kunena izi molakwitsa. Iwo amatenga uranium kuti aswe molecule, ndipo molecule imasweka kukhala ma atom. Timachita zimenezo nchiani ndiye. Iyo imangothera tupchiti pafupi-fupi. Imangoononga. Chilichonse chimene ife timachita. Ife timatenga mankhwala, timayika kapangidwe aka, ndikapangidwe aka, kuti tichize ichi, ndipo timazika izo mwa ife. Ndipo kodi ife timachita chiani? Ife timaononga china chakenso. Sopano, ine ndikuganiza kuti inu munawerenga Reader's Digest ya mwezi watha, imene imanena kuti, mumbado uno, umene ifetili nkukala motsopano, kuti anyamata ndi atsikana azifika usinkhu wapakati akakwana zaka 20 ndi 25 zakubadwa. Taganiza ni za zimenezo. Atsika na angono mukusintha kwa moyo, ndipo 20, ndi 22, ndi zaka 23 zakubadwa, usinkhu wapakati. Inu mukuona, nchiani chachita zimenezo. Icho chakhala chili chakudya cha hybrid ichi ndi zinthu zimene ife tikumadya. Mwaona, ndi zinthuzo zakudya ndi moyo umene ife tikukhala. Asayansi azibweretsa izo kwa ife, ndipo pochita zimenezo iwa kukuphani inu. Ine ndinali mu Africa kumene ine ndinaona nyamatawo amene analasa na mwepo mankhwala mmoyo wawo. Iwa amadya nyama imene nali ndi mphutsi mwa iyo. Iwa amamwa kuchokera mu chitsime chimene chimaoneka ngati chikhoza kupha ng'ombe. Ndipo ine ndimaombera chandamale pa mayadi 200. Ndipo ine sindimatha kuona icho ndi zopenyera kutali za 750. Ndipo bambo wa usinkhu wanga analata ima pamenepo akundiuza ine pamene icho chinaomberedwa ndi maso ake. Sopano, ngati chikhadwe cha makono chonse ichi chachita china chake, ine ndikubvera kuti ngati ndikanakhala ndi maso ake ndi mimba yake, ine ndikanakhala munthu wabwino zedi. Yeah. Koma ndi zimenezotu, inu mwaona, ndicho chimene science, maphunziro, chitukuko, ife tikuonongedwa ndi zimenezo, ife tikudziononga tokha. Izo zinayambira mmunda wa Edeni ndipo zikupitirirabe mpaka lero. Koma kuchitira ludzu kufuna kulemera. Kenako, ife timachitira ludzu chiyanjano. Ife timapita, ife timafuna chiyanjano. Izo zili ngati mnyamata ndi mtsikana. Sopano, izo sikuti nzosafunikira, kapenayi ine ndikutanthauza, sikuti si chibadwa kuti mnyamata ndi mtsikana akondane wina ndi mzake. Ilo ndi ludzu la chikondi, ndi usinkhu wawo, ndipo iwo amakondana wina ndi mzake. Ndipo izo sikuti si chibadwa, icho ndi chibadwa basi kuti iwo azichita zimenezo. Sopano, ife timapeza zinthu zambiri, moyo umene ife timakhala muthupira chibadwa, zimene ife timadzichitira ludzu. Ndi china chake basi chimene chinayikidwa mwa ife. Ife timafuna kuchita zimenezo. Ife mwamteradi timamverera kuti izo nzofunikira, ndipo nkofunikira kuti ife tizichita izo. Ife timapeza akazi ambiri masiku ano akumachitira ludzu kukongola. Sopano palibepo mkazi. Icho ndi chinthu chachibadwa kwa mkazi kuti akhale ndi ludzu lofuna kukongola. Icho ndi chikhalidwe chake chopatsidwa ndi Mulungu ndi kukongola kwake kumene Mulungu anamupatsa iye kwa bwenzi lake. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti akazi amafuna kukhala mwanjira imeneyo. Nchifukwa chiyani izo? Ndichifukwa chakuti izo ndi china chake basi chimene Mulungu anamupatsa iye. Ndipo sizolakwika kuti akazi akhale okongola. Iwo ayenera kukhala. Ndipo inu mukudziwa, iwo ndi cholengedwa chokhacho chimene chachikazi chimakhala chokongola kuposa chachimuna. Izo zili mu mtundu wa anthu. Chinyama china chilichonse, mutenge ng'ombe kwa nkhudzi, gwape wa thazi kwa wamphongo, msoti kwa tambala, mbalame yayikazi kwa mbalame yayimuna. Nthawi zonse inu mumapeza kuti yamphongo imakhala yayikulu ndi yokongola. Koma mu mtundu wa anthu, zimaonetsa kuti apo ndi pamene kupotoza kunadzabwera. Izo zinatembenuka, ndipo ndi akazi omwe ali okongola. Ndipo iwo amasira kuti akhale okongola. Osati monga zolengedwa zosamvetsetseka zinazi zimene ife timaziona pa msewu walero. Ai. Osati kukongola kwa mtundu umenewo. Ai. Awo ndi maonekedwe oipa amene ine ndinayamba ndawaona apo mmoyo mwanga. Inde bwana, kumene kondikupotoza kumene kukupotoza ludzu loona. Tsopano, ludzulona limene mkazi akuyenera kukhala nalo lingakhale kuti azidziveka yekha mu zovala zaulemu ndi kukhala ndi mzimu wonga wa Khristu. Timoteo yamba 2:9. Tsopano mkazi ayenera kuchitira ludzu kuti akhale chomwecho. Tsopano ngati inu mukufuna kukhala okongola, umo ndi mmene inu mumakhalira okongola. Mwaona, kukhala ndi mzimu wonga wa Khristu ndi kudzikometsera mu zovala zaulemu. Oh my, ena anthu awalero kunja mmisewu. Inu simungasiyanise mwamuna ndi mkazi. Ndipo icho ndi chinthu chooneka moyipitsitsa chimene inu mungati ine sindingachifune. Icho ndi ine sindinayambe ndaonapo chilichonse ngati chimenecho monga anthu. Izo ndi zodutsa pa munthu. Maso atapetedwa mpaka mwamba monga choncho, ndipo inu mukudziwa maso ooneka mwachilendo abuluzi awo ndi zovala zonse zooneka mwachilendo izo. Ndipo bwanji, izo sizili nkomwe, onse osaoneka bwino. Iwo samaoneka nkomwe ngati anthu. Ndi anyamata enawo kunja kuno ndi sisilawo atalipesera pansi. Zopiringizira za alongo awo zili kutsogolo kuno. Inu mukudziwa bwanji, ndizo kupotoza kwa thunthu uko mkulondola. Uyo ndi Satana, ndipo Satana ndi wopotoza. Pamene Mulungu anapanga chilichonse mmunda wa Edeni, izo zinali zokoma. Kenako Satana anadzalowamo ndipo anadzapotoza. Satana sangathe kulenga kanthu kalikonse, pali mlengi mmodzi yekha ameneyo ndi Mulungu. Koma Satana amapotoza chilengedwe chapachiyambi. Ndipo tsopano iye wakalowa mu ichi chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno, kupotoza chilengedwe chapachiyambi cha ludzu. Tsopano mkazi, monga ine ndinanena poyamba, amafuna kuti akhale okongola. Muli china chake mwa iye chakuti iye ndi wankazi, ndipo iye amafuna kuti akhale mwanjira imeneyo. Koma momwe iwo akukhalira pa msewu lero, akumadula tsitsi ngati mwamuna, akumavala zovala zachimuna, ndiyeno amuna akumatembenuka, akumavala zovala za akazi ndi kumadula tsitsi ngati akazi. Mwaona, ndikupotoza chinthu chonsecho. Chakudya chanu chapotozedwa, moyo wanu wapotozedwa, ludzu lanu lapotozedwa, chokhumba chanu chapotozedwa. Ndi tsiku la kupotoza. Ine ndimayankhula kuno osati kale kwambiri pa Eden wa Satana. Mulungu anatenga zaka 6,000 ndipo anapanga Eden wangwiro. Satana anadzabwerapo ndipo anadzazifaira mbeuzo, ndipo anadzazilumalitsa izo. Tsopano iye wakhala zaka 6,000 ndipo iye ali naye Eden wake wa sayansi. Wabwereranso pa kupotoza cholondola. Ndipo uno ndi mbado wopanga hybrid. Iwo mpaka ali ndi mipingo lero, mpaka iyo ndi ya hybrid uko mkulondola. Iwo amabwera kuno, iwo amangopita ku chalichi. Iyo ndi lodge mmalo mwa chalichi. Chalichi ndi malo amene anthu amasonkhana pamodzi ndi kudzapembedza Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Ndipo lero ndi lodge. Ife timapita kumeneko ndipo timakakhala ndi kanthawi pang'ono kogwira na chanza ndi chiyanjano ndi kukamwa kofi kuseri kwa nyumba ndi kumapita ku nyumba mpaka sabata ya mawa. Ndipo ife tachita ntchito yathu ya chipembedzo. Tsopano ndi mbado wopotozedwa. Ndipo Satana akupotoza maludzu amenewa amene Mulungu anawayika mwa inu kuti mudzichita ludzu. Satana kuwapotoza iwo. Tsopano ngati inu mukufuna kuti mudziwe zolondola kupotoza, ngati inu akazi mukufuna kukhala wokongola, muzitenga Timoteo yamba 2:9, amati adzikometsere okha mu zovala zaulemu ndi mzimu wonga wa Khristu wofatsa womvera amunawo ndi zina zotero. Umo ndi mmene inu mukuyenera kumakhalira moyo wanu umene mumakhala. Iye akupotoza chikhalidwe choona cha Mulungu ndi ludzu loona la Mulungu la thupi ndi solo chifukwa cha kusilira tchimo kupotoza. Tsopano ife tikupeza kuti munthu lero momwe iwo atengera kupotoza kumeneko kuchitira ludzu Mulungu, ludzu lofuna kukhala okongola ndi maludzu onse awa, pakuti la madzi iwo alitembenuza ilo polikhutitsa ilo ndi chakumwa. Ludzu la chisangalalo, aliyense akufuna kukhala ndi chisangalalo, ludzu la chiyanjano, maludzu onse akulu awa amene Mulungu anawayika mwa ife kuti ife tidzimuchitira iye ludzu. Mulungu anakupangani inu kuti mudzimuchitira iye ludzu, ndipo ife tikuyesetsa kulikhutitsa ilo ndi ludzu la mtundu wina ndi kupotoza kwa mtundu wina kwa ludzu lolondola. Mukuona momwe izo zilili muchilengedwe, mukuona momwe izo zilili mwa uzimu, ife timaganiza bola ngati ife tajoina chalichi, izo zili bwino, ndizo zonse zimene ife tikuyenera kuchita chabwino. Uko ndi kulakwitsa mwa mtheradi. Ayi, Mulungu akufuna kuti inu mudzimuchitira iye ludzu. Monga nswala ipuma wefuwefu kufuna mtsinje wa madzi, solo yanga ikuchitira ludzu inu, o Mulungu. Mukuona? Tsopano, ngati gwape uja akufuna funa mtsinje wa madzi, nanga bwanji ngati wina atabwerapo, ndipo gwape wina wokondedwa nkubwerapo, ndikudzati kudzati ine ndikuza iwe chimene ine ndichite. Ine ndikudziwa kumene kuli dzenje la tope kumusi kuno. Chabwino, gwapeyo sanga funa zimenezo. Iye, izo sizingamuchitire iye chabwino chilichonse. Ndipo palibe po chilichonse chimene chingakhutitse ludzu limenelo limene lili mwa munthu mpaka Mulungu atabweramo. Iye akuyenera kukhala nalo iye kapena afa. Ndipo palibe munthu amene ali nawo ufulu woyesera kutontholetsa kapena kukhutitsa ludzu loyera limenelo limene lili mwa iye ndi zinthu za mdziko. Ayi bwana, sizau Mulungu kuchita zimenezo. Ndipo ngati inu mukuchitira ludzu Mulungu musagwirane chanza ndi mlaliki ndi kuika dzina lanu pa buku. Ngati inu mukumuchitira ludzu Mulungu pali chinthu chimodzi chonkhacho kuti chikhutitse izo ndicho kukumana ndi Mulungu. Ngati inu mukumuchitira ludzu Mulungu njira yake ndi yokhayo imene inu mungakumane naye iye ndi kuchita zimenezo. Ndiyeno pali ngozi yayikulu aponso. Ngati inu simukusamala zimene inu mukuchita pa nthawi imeneyo. Ngati inu mukumuchitira ludzu Mulungu mukhale otsimikiza kuti ndi Mulungu amene inu mwamupezayo. Mwaona? Mukhale otsimikiza kuti ndi ludzu lanu limene lakhutitsidwa. Koma ngati Satana wakwanitsa kukupotozani inu, kukuchotsani ku zilakolako zachibadwa izi, ndipo kuti iye adzachita ngati iye angathe, iye adzayesetsa basi kuti akupangitseni inu mukhale okhutitsidwa. Mwamuna amapita kunja. Chimamupangitsa mwamuna kukaledzera ndi chiyani? Ndi chifukwa chakuti iye ali ndi nkhawa ndipo wasokonezeka. Pali china chake chikusowekera mwa iye. Ine ndinali kwa amayo kuno osati kale kwambiri, ndipo ine ndinali kumeneko pa zokambirana. Ndiyeno zinanenedwa mwizi, zimenezo, tikukambirana zakumwa, ndipo ine ndinawauza iwo kuti bambo anga ankamwa. Anati, chinkawapangisa iwo kuti azimwa ndi chiyani. Ine ndinati, ine sindikudziwa. Iye anati, ndi chifukwa choti panali china chake chimene iwo sichinali kuwakhutitsa iwo. Ndipo iwo ankaganiza kuti akhoza kumwa kuti achotse icho mmalingaliro awo. Ine ndinachigwira icho pomwepo, mwaona? Anali Mulungu weniweni. Chinali chinthu chokhacho chimene chikanakhutitsa ludzu limenelo. Mulungu mwini wake ndi chinthu chokhacho chingakhutitse ludzu la munthu limenelo. Ndikumulandira Mulungu. Tsopano, Satana amatenga zinthu izi monga ine ndinanenera ndipo amazipotoza izo. Kenako ngati iwe sulipatsa ludzu limenelo malo enera mmoyo mwako, ndipo osachita ludzu ndi kutenga zinthu zimene Mulungu anazipereka kuti ziziletsa ludzu limenelo, kuti mulikhutitse ilo, ndiye Satana adzakutsogolerani inu kuzina za zithaphwi zake zodikha za mdziko lino. Inu mukuyenera kukhala nalo pena pake. Ngati inu simungapeze chakudya, inu mukhoza kumadya kuchokera ku bini la zinyalala. Mukuona? Ndipo ngati inu simukuwapeza madzi, ndipo kuti mukufa, inu mungamwe kuchokera mu chitsime chilichonse chifukwa inu mukuwonongeka. Koma palibepo chifukwa chochitira zimenezo. Pamene inu mukumuchitira ludzu Mulungu, chifukwa chakuti Mulungu ndi Mulungu wa moyo, osati china chake chambiri ya kale. Solo yanga ikuchitira ludzu inu Mulungu wa moyo. China chake chimene chimapereka madzi a moyo. China chake chimene chimakhutitsa. Pali chikhalidwe china cha chibadwa, basi ludzu la chibadwa, muludzu limenelo la solo. Inu mukhoza kunena kuti, mbale Branham, kodi ludzu la solo limenelo ndi ludzu la chibadwa? Inde, ndi chibadwa kuti solo idzichita ludzu. Ndipo ndizo pakuti Mulungu anakupanga ninu chomwecho, ndicho linga chakuti inu mudzimuchitira iye ludzu. Iye akufuna kuti inu mudzimuchitira iye ludzu. Tsopano, Mulungu anakupanga ninu chomwecho. Iye sankasowa kuti akupange ninu chomwecho, koma iye anachita zimenezo. Ndipo ngati iye akanatasa kupanga ninu chomwecho kuti inu mudzichita ludzu, pakanati padzakhale chowiri ngula pa malo achiweruzo kuti ine sindimakhala konse ndi ludzu la Mulungu, koma sipadzakhala chowiri ngula inu mumakhala nalo. Inu mudzalipanga ilo chilichonse. Inu mukhoza kulipanga ilo kukhala mkazi wanu. Inu mukhoza kulipanga ilo kukhala galimoto yanu. Inu mukhoza kulipanga ilo kukhala china chake. Inu mukhoza kupita kuchalichi ndi kukayesera kulikhutitsa ilo. Ndipo ine ndilibe kali konse kotsutsana ndi kupita kuchalichi, koma kukhutitsidwa kwake sikumeneko. Izo ndi kumupeza Mulungu, Mulungu wa moyo, Mulungu wakumwamba, alowe musolo yanu. Zimenezo zimakhutitsa kukhumba kumeneko ndi ludzu limene inu mumalisowa. Tsopano, pakuti iye anakupangani inu kuti mudzimuchitira iye ludzu, mudzifuna chiyanjano chake. Tsopano, lilipo ludzu lenileni la chiyanjano. Tsopano, ife timakonda kusonkhana wina ndi mzake. Ife tikuchita zimenezo usiku uno. Ife timasonkhana pano limodzi usiku uno chifukwa ife timakonda chiyanjano wina ndi mzake. Nchifukwa chiyani ife timachita zimenezo? Chifukwa muli china chake mwa ife, chimene ife timafuna kuti tizisonkhana wina ndi mzake. Zimenezo ndi chibadwa basi. Ndipo tsopano ife timakumana pa malo a aliyense pano, izo zimatero chifukwa ife tonse tikumuchitira ludzu Mulungu. Mukuona? Ndieno, ife timakumana pano nthawi zonse, malo a aliyense a chiyanjano ano, muchali chusiku uno pano, pakoza kukhala kaonedwe kochuluka kosiyana-siyana ka zipembedzo ndi zina zotero. Koma pamene izo zifika ku ludzu limenelo, ife tikhoza kukumana pa malo a aliyense malo amodzi. Ife tonse timachita ludzu. Wina akhoza kumakhulupirira mukukonkhana, winayo mu ubatizo, ndipo wina mukutsanulirana kapena zina zotero. Koma pamene izo zifika ku ludzu la Mulungu, ife timabwera pa malo amodzi ogwirizana. Ndipo Mulungu anatipanga ife chomwecho kuti tidzachite zimenezo, kumuchitira iye ludzu ndi chiyanjano chake. Ine sindikudziwa chilichonse. Pamene ine ndinali mnyamata wang'ono, ine ndikukumbukira ine ndinaleredwa mu banja losauka kwambiri, ndipo ine ndikukumbukira za nthawi zambiri zimene ine ndimapita kukayenda ndi azinzanga, ine sindimavala ngati kuti ndikupita kukayenda ku malo abwino. Koma ine sindikudziwa pali china chake chokhudza anthu chimene ine ndimachikonda. Ine ndinkakonda kumakhala nawo iwo, koma ine ndinali pang'ono kapena kwambiri chimene chimatchedwa nkhosa yakuda. Ndipo pamene ine ndinadzapulumutsidwa ndi kudzapeza china chake chimenecho mwa ine, chimene ine ndinkachichitira ludzu, mzanga, wina wake amene akanadzakhala bwanawe kwa ine, wina wake amene ine ndikanamamudalira, wina wake amene iwe ungakhale naye pansi ndikumakambirana naye mavuto ako. Ndipo pamene ine ndinadzapeza kukhutitsa kuona kwenikweni, pamene ine ndinadzamupeza Yesu Kristu wokhutitsa weniweni woonayo, amene amachotsa zonse. Zonse amatesa ludzu lonse ilo ndikukupatsa iwe china chake chimene chimangooneka ngati kuti kulibeko kanthu koti katenge malo ake. Ndipo tsopano momwe Satana amayesera kupotoza kukhutitsa uku kwa Solo, ludzu limenelo la Solo, iye amayesetsa kuti akupatseni inu chilichonse choti chikhutitse izo. Ndipo iye ndi wachinyengo kwambiri mu masiku ano akupotoza. Lino ndi dziko lopotozedwa, uno ndi mtundu wopotozedwa, ndi anthu opotozedwa. Chilichonse chikupotozedwa, ndipo chapotoza pang'ono kwambiri, mpaka iwo wasanduka mbado wachinyengo kwambiri umene ife tili nawo, munthu aliyense amene anayamba wakhalamo. Iwo ndi wachinyengo kwambiri kuposa umene unayamba wakhalapo. Tsopano inu basi, inu simungathe kuganizira basi za momwe fukoli lakhalira lachinyengo, ngakhale ndi abale athu omwe monga anthu achi America. Ine ndinali kuyankhula nthawi ina yapitayo, ine ndinali muthengo masabata angapo apitawo, ndipo ndinapeza pa paketi ya ndudu ili pathengo. Ndipo iyo inanena pamenepo, sefa ya munthu woganiza. Ndipo ine ndinapitabe kumatsika mthengomo kudutsa mtinjira tati ng'onoto. Ndipo ine ndinadzabwerera, ndinali ndikuganizabe mmalingaliro mwanga. Sefa ya munthu woganiza, ndikulawa kwa munthu wosuta. Chabwino, ine ndinali kuchionetsero cha mdziko zaka zingapo zapitazo, mukukumbukira pamene iwo ankakhala ndi U Brenner ija ndi onse a iwo kumeneko, pamene iwo ankapanga zionetsero za ndudu. Ndi momwe iwo ankakokera utsi umenewo ndi kuudutsitsa pa msangalabwi, ndipo ankatenga kangoika kang'ono ndi kuchotsapo chikonga pamenepo ndi kukachiyika icho pa msana wa khoswe. Mu masiku 7 iye anali atadzaza ndi khansa sankakhoza ngakhale kudzuka pa mapazi ake, mwaona, chifukwa cha ndudu imodzi. Ndiyeno iwo amaonetsa momwe iwo umalowera mmapapa a munthu. Ena iwo amati, ine sindimakokera mkati, ine ndimangousunga iwo mkamwa mwanga. Amaonetsa momwe iwo umalowera mmalovu ndi kumatsikira pansi chimodzi-modzi basi, kupita kukhosi, mwaona? Ndiyeno bambo uyo anati, inu mwaona zoyankhula zambiri za Sefa. Iye anati, tsopano, ngati iwe ukhala ndi chibaba, pamenepo pali ludzu, inu mwaona? Chibaba choti usute ndudu, ndudu imodzi yongopichiridwa ikhoza kukhutitsa chikhumbo chimenecho nthawi yomweyo. Koma ngati iwe ukhala ndi Sefa, zingatengere ndudu folo kuti ukhutitsidwe. Anati, chifukwa iwe umangopezapo gawo limodzi pa magawo folo autsi. Ndipo anati, kumva kukoma kwa munthu wosuta, maona, iwe sungakhale ndi utsi pokhapokha utapezapo phula. Ndipo pamene iwe wapeza phula, iwe wapeza khansa. Chotero ndi zimenezotu, maona, izo ndi njomba chabe. Ndipo ine ndikuganiza zaka kampani ya foja imene ili mudziko lino. Ndipo iyo ikukhalapo chifukwa cha dziko lino. Ndiyeno ndi njomba ngati imeneyo, mwantheradi akunyenga mbadwa za Chimerika kuwanyenga iwo. Sefa ya munthu woganiza, iyo ndi njomba chabe kuti agulitse ndudu zochuluka. Ndiye ine ndinaganiza za chinthu chimenecho. Sefa ya munthu woganiza, ine ndinaganiza, ilo ndi lingaliro labwino. Chotero ilipo sefa ya munthu woganiza ndiyo Bible ili. Sefa ya munthu woganiza imene idzatenge sefa iyi, iyo idzabala kulawa kwa munthu wolungama. Mukuona? Tsopano, inu simungalikokele chimo kudutsa masamba a Bible ili. Ai, ilo lima imitsa ilo. Ilo lima sefa ilo. Tsopano, inu mukhoza kumapita kuchalichi, ndipo basi kumangotenga chili chonse, koma iwe sungate kudutsa mu Bible ili ndi kukhala ndi chimo. Ilo silingate kuchita izo. Ilo lima sefa chimo lonse. Ndipo ilo lima peleka kulawa kwa muntu woyera. Chifukwa ngati muntu uyo akuganiza kuti iye akufuna kukhala woyera, ndi kukhala wofanana ndi Mulungu, ndi kukhala mwana wa mwamuna kapena wankazi wa Mulungu, ndiye iye amafuna sefa ya mtundu wolondola. Chotelo iye amaimitsa chimo lonse kumbali ya Baibulo, ndipo iye amangokhoza kudutsa ndi mzimu woyera wokha mu Baibulo, umene unalemba Baibulo. Uko ndi kulawa kwa muntu woyera kuti azikhala ndi sefa ya munthu woganiza iyi. Tsopano, ife tikupeza momwe zilili zonyenga lero. Matei 24:24, Yesu anati, masiku otsiriza kuti mizimu iwiliyo idzakhala yofanana kwambiri mpaka iyo ikanadzanyenga wosankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Zoyandikana bwanji, motani, ndi chinyengo bwanji, chabwino ndi choipa, chimene ife tili nacho lero. Ngakhale mulathu, muboma lathu, mundale zathu. Ife tilibe ngakhale munthu yemwe tingathe kukamuyika ngati wandale, yemwe mwamtcherade angayime pa chimene iye akuganiza kuti ndi cholondola. Ali kuti a Patrick Henry ndi a George Washington ndi a Abraham Lincoln athu alero. Basi monga president wathu ananenera uko, njira yake ngati iwo akufuna chikomunisti, iwo akhoza kukhala nacho icho, chilichonse chimene anthu akuchifuna. Ngati uyo si munthu amene sakuyankhula malingaliro ake. Munthu amaima pa mfundo, yemwe angaime pa chimene chili mfundo, amangofuna kuti azipita komwe kulibe zochinga zambiri. Ndipo ndi momwe anthu afikira mu chalichi. Iwo amafuna kubwera kuti adzajoine chalichi, ndipo iwo amati, oh chabwino ndi zimene zotu, ine ndajoina chalichi tsopano. Iwe ukuyesera kuti ukhutitse ludzu loyera lalikulu ilo limene Mulungu analiyika mwa iwe. Nsanja yolamulira iyo ikuyesera kuti ikutembenuzire iwe ku chinthu choyenera. Ndipo iwe ukuyesera kuti uchikhutitse icho ndi kujoina chalichi, kubwereza kachikhulupiriro kapena china chake chonga izo. Pamene izo si kanthu koma kukhalapo kwenikweni ndi kudzadza kwa Mulungu mwini wake mmoyo wako, ndi kumene kungakhutitse chimenecho. Iye sangakhutitsidwe ndi kachikhulupiriro. Inu simungakokere kachikhulupiriro kudutsa mu Baibulo limenelo. Ayi, palibepo ngakhale kachikhulupiriro katumwi kotchedwa choncho sikangadutse pamenepo. Ndionetseni ine mu Baibulo pamene kachikhulupiriro katumwi kamati, ine ndimakhulupirira mu mpingo woyera wa Roma Katolika. Ine ndimakhulupirira mu kuyankhulana ndi woyera. Pamene Baibulo linati, pali mkhala pakati mmodzi pakati pa Mulungu ndi munthu, ndipo ameneyo ndi munthu Khristu Yesu. Inu simudzazikokera konse izo kudutsa mu Baibulo. Inu simungazikokere zovina vina zonse izi, ndi akabudula ndi zinthu zimene anthu akuchita lero, zodzipotokola izi za watusi, ndi zinthu zonse izi kudutsa nazo mu mawu a Mulungu. Inu simudzakokera konse kachitidwe kama kono kachituku kwaka kudutsa nako mu Baibulo limenelo. Ilo limatsutsa zimenezo. Mukuona? Ndipo inu mumayesera kukhutitsa ludzu limenelo. Koma inu mwaona, ilo lidza Baibulo ili limangokhutitsa kulawa kwa mwamuna wolungama kapena mkazi. Mzimu woyera uwu umene iwo anga useke ndi kumati, iwe mutu wako sukugwira, koma umenewo umakhutitsa kukhumba kumeneko. China chake icho chimene dziko sili kudziwa kali konse ka izo. Iwo azipotoza okha, achoka ku ubatizo wolondola wa mzimu woyera ndi mawu a Mulungu. Apita kuti? Apita ku zithapwi. Zithapwi za chalichi, za nthano ndi tizikhulupiriro, ndi kusiyana kwa zipembedzo ndi zina zotero. Ukati ndiwe Mkhristu, ndine wa Methodist, ndine wa Baptist, ndine wa Presbyteria, zimenezo sizitanthauza chinthu chimodzi kwa Mulungu, osati chinthu chimodzi. Inu simungazikokere zinthu zimenezo kudutsa nazo mu Baibulo la Mulungu apa. Ndipo inu mukuyesera kuti mukhutitse ludzu loyeralo limene Mulungu anakupatsani inu kuti muzimuchitira iye ludzu. Kodi uko nkulondola? Tsopano inu mukudziwa kuti David ananenapa kwa Mulungu wa moyo. Tsopano pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndiye sipangakhaleso kukhutitsidwa mpaka mawu awa amene ali Mulungu atakhala a moyo mwa inu. Zikatero inu muzimuona Mulungu mwini wake akukwaniritsa malonjezo amene iye anapanga mu Baibulo. Tsopano ife tili ndi otanthauzira osiyanasiyana Baibulo. Mpingo wina umalitanthauzira ilo mwa njira iyi, winawo umalitanthauzira ilo mwa njira iyo, ndipo wina mwa njira iyi, ena amangotenga kagawo ka ilo, ena amatenga apa ndi apo gawo la ilo, koma Mulungu ndi wodzitanthauzira iye mwini. pamene iye apanga lonjezo ndipo nali kwanilisa ilo kumene kukumakhala kutanthauzira kwake. Ngati ine ndinakulonjezani inu kuti ine ndidzakhala pano usiku uno ndipo ndine pano, kumeneko ndiko kukwaniritsa kwa lonjezo langa. Ngati ine nditanena kuti ndidzakumana nanu mmawa ndipo ine ndikudzakhala pamenepo, limenelo ndilo lonjezo langa. Palibepo chifukwa chopangira kuwiringula kwina kulikonse. Ine ndikuyenera kudzakhala ndili pamenepo. Ndipo pamene Mulungu apanga lonjezo, ndipo kenako nkudzabwerera ndikudzakwanitsa lonjezo limenelo, kumeneko ndiko kutanthauzira kwa lonjezolo. Ndipo ine ndingalimbikitsa aliyense kuti amutenge Mulungu pa mawu ake. Ndikuona ngati mawu aliwonse mu Bible limenelo sali choonadi. Kukonklondola, icho ndi chimene ludzu limenelo lili mmenemo. Inu mukuti, ngati ine ndikanakhala mmasiku a Yesu, ine ndikanachita chakuti ndi chakuti. Bwanji inu mukukhala mmasiku ake. Kodi ife tikuchita chiyani za izo? Kodi ife tikuchita chiyani? Inu mukuti chabwino, chimene inu mwachita, mwina ndi chimene Afarisi anachita. Iwo anali ampingo ndipo anamukana Yesu Kristu. Ife nthawi zonse timanena lero, anthu amayesera kumati, ife timafanizitsa, ife tiyenera kumafanizitsa tsamba la Baibulo ndi tsamba la Baibulo, lemba ndi lemba, zimenezo si choonadi, ayi, izo si choonadi. Mawu a Chigriki awa amatanthauza ichi, ndipo awa amatanthauza icho. A Griki woyeni mbuyo mo munaisiya kanso, ndi alembi awo kumbuyo uko, iwo anali ndi maonedwe osiyanasiyana. Wina ankakhulupirira motere, wophunzira wa Chigriki uyu ankatanthauza ichi. Ndipo winayo ankanena ichi, winayo ankatanthauza icho njira iyi. Ndipo iwo ankapanga phokoso pa icho. Ife sitikusowa kutanthauzira kwa ophunzira a Chigriki kapena mawu a Chigriki. Kumudziwa iye ndi moyo, munthuyo Khristu mwini wake. Osati kufanizitsa, ilo ndi vumbulutso limene Mulungu anamangira pa mpingo wake. Ndipo ngati ife sitimanga pa mpingo omwewo, Bible linati, Abele mwachikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro ndi vumbulutso lawu Mulungu. Mwaona, chikhulupiriro ndi vumbulutso lawu Mulungu. Chabwino, chinthu chonse ichi chinamangidwa pa vumbulutso pamenepo. Ndipo pokhapokha ichi chitaulidwa kwa iwe, Yesu anati, ine ndikukuthokozani inu Atate kuti inu munabisa zinthu izi kwa anzeru a mdziko lino. Ndipo mwaziulula izo kwa makanda omwe angaphunzire. Mwaona, tsopano, chinthu chonsecho chinamangidwa pamenepo, inu mukuyenera kuti mumudziwe munthuyo. Ndipo inu simungathe kukhutitsa chimenecho pojoina chalichi. Inu mukuyenera kuti mumupeze munthuyo, Mulungu mwini wake, amene ali mawu ndi kutanthauzira kwa iye mwini lero, malonjezo amene iye wawapanga lero, anthu amene iye amati adzakhale nawo mu tsiku lino. Mpingo opanda banga kapena khwinya sizikutanthauza chipembedzo. Izo zikutanthauza anthu. Anthu paokha opanda banga kapena khwinya. Adzakhala awiri ali pakama, ine ndidzatengapo mmodzi ndipo ndidzasiya mmodzi. Awiri munda, ine ndidzatengapo mmodzi ndipo ndidzasiya mmodzi. Koma pamene Mulungu, ludzu loyera lija lofuna kukhala monga iye, ndipo kenako inu nkumaona kuti mawu ake ali mwa inu, akudzitsimikizira okha kuti inu ndi wantchito wa Mulungu. Chilichonse chimene Mulungu anena, inu mukungoima nacho icho. Zikatero, inu mukubwera kudutsa kachitidwe koyenera kuti mukhutitse ludzu loyeralo limene lili mwa inu. Oh, ndithudi anthu adzakusekani inu ndikumati inu mwapenga, inu mwachita misala, koma kumbukirani kumene iwo akumwerako. Mwaona, muone kumene iwo ali. Kodi inu mungaganizire chitsime chachikulu cha kasupe chikutulutsa madzi abwino, ndipo wina wake kumusi pa limodzi la mabowo kumusi kumeneko, nkumakhala ndi mbululu zakufa ndi tizikhulupiriro, chilichonse chili mmenemo, akumwa kumusi uko, kumayang'ana chokweza ndi kumakusekani inu. Oh, bwanji, iye sakudziwa mtsinje wothetsa ludzu umene inu mwakhalapo. Izo ndizo ndende kulondola. Ife tili naye Mulungu wamoyo. Osati wina amene anafa zaka 1900 zapitazo ndipo anatsala mmanda, koma mmodzi yemwe anaukanso. A Hebrew 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mzimu woyera omweyo umene unagwa pa tsiku la Pentecoste ndi mzimu woyera omweyo umene uli pano tsopano. Iye ndi gawo lokhutitsalo, chifukwa iye ndi mawu. Uko nkulondola, mzimu woyera unalemba mawu. Iye amatanthauzira mawu. Baibulo linanena mu Petro wachiwiri kuti mzimu woyera unalemba Baibulo. Amuna akale akasunthidwa ndi mzimu woyera amalemba Baibulo. Tsopano, inu simungathe kuchita izo, inu simungathe kukhutitsa ludzu loyera ilo ndi chilichonse chocheperapo kuposa Mulungu mwini wake, akukhala moyo mwa inu, mwa munthu wa mzimu woyera. Maphunziro, chikhalidwe, kujoina machalichi, kubwereza tizikhulupiriro, kukhala muchiyanjano, zinthu zonse izi ndi zabwino, koma izo mwantheradi sizidzayimitsa kutonthola koyera kuja lija. Ludzu loyera lija kani? Sizingatontholetse ludzu loyera lija. Ine ndima mvetsera kwa Billy Graham, mvangeli wankulu usiku ina. Ine ndikukuza ninu, ine ndikumupempherera iye mochuluka tsopano kuposa mmene ndinayamba ndachitirapo. Ine ndinamona iye akudzudzula kwenikweni izo kwa iwo momwe iwo amachitira. Iye anati, gulu la azibusa lija akubwera mu msewu, makolala amene watatembenuzidwa, akupita kumusi uko kumene iwo analibe ntchito yoti akachiteko, kuyika mphuno zawo mu china chake. Koma iwo anali akuyenda mu msewu, akuomba mmanja ndi kumanja njisa phazi lawo. Chabwino, iwo amaoneka ngati osayera odzigubuduza. Tsopano inu mwaona, koma iwo ali ndi china chake chimene iwo amachikhulupirira. Iwo ali ndi china chake icho chimakondoweza solo. Iwo ali ndi china chake chimene iwo amakondwera nacho. Mkazi wina anapita ndipo anakazika mutu wake mu china chake kumusuko, ndipo iwo amaganiza kuti iye anali ofera, ndipo iye analibe ntchito kuti akakhale mu zimenezo. Tsopano, ife tikupeza kuti amunawo anali ndi china chake chimene iwo amatha kuchombera mmanja. Iwo anali okondwa, iwo anali akuchita china chake. Chabwino, ngati iwe ungakhoze kuchita izo mwa mfundo imene yokuganiza kuti ili pomwe apa, ndiyeno mukaima mchalichi ndipo wina akaomba mmanja kapena akanjanjiza phazi lake madikoni angawatulutse iwo pakhomo. Mwaona, iwe wasandusa anthu awo kukhala chithaphu chonyasa chati zikhulupiriro ndi chipembedzo malo mwadyetsa iwo mawu odala oyera a Mulungu amene aperekedwa mwa mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu. Mwaona, iwa akuyesetsa kutero, iwa amatesa ludzulao ponena kuti, ine ndi dokotala wakuti ndi wakuti, kapena anatuluka kuchokera ku seminari ina yake, kapena sukulu ina yake, koma zimenezo sizitanthauza chinthu chimodzi, osati chili chonse. Koma inu mwaona, iwa amayesetsa kuti adzikhutitse okha, kumati, tsopano Mulungu andizindikira ine chifukwa ndine mbusa wake, Mulungu andizindikira ine chifukwa ndine bambo oyera wakuti ndi wakuti, kapena bishop wakuti ndi wakuti, kapena china chake chonga zimenezo. Iwa akuyesetsa kuti akhutitse ludzulao pamenepo, pamene inu simungathe kuchita izo. Ine ndili ndi PhD, LLD, ine ndili ndi Bachelor of Art yanga, ine ndili ndi ichi, izo ndi zabwino zonsezo. Koma kwa ine, izo zikungotanthauza kuti inu mwatalikira chomwecho ndi Mulungu, uko mklondola, muli kutali chomwecho ndi Mulungu nthawi zonse. Iwe umango mudzi wa Mulungu mwacho kuchitikira, iwe sungathe kuchiphunzitsa ichi mwa iwe, icho chimabadwa mwa iwe, icho ndi china chake chimene Mulungu amakupatsa iwe, maphunziro alibe kalikonse kochita ndi icho. Mmodzi wa amuna opambana mu Bible samatha nkomwe kulemba dzina lake, Petro yera, uko mklondo wa ndendende, iye ndi Yohane. Bible linati, iwe awiri onse anali mbuli ndi osaphunzira. Koma chinamukomera Yesu kuti amupatse iye mafungulo a kuufumu, chifukwa iye anali kuchitira ludzu Mulungu. Amen. Kuchitira ludzu Mulungu. Chiyanjano, inde Bwana. Oh my, ine ndikuganiza za Yesaya, mnyamata uja. Oh, mnyamata wabwino, iye anali kumusu uko mukachisi tsiku lina. Mfumu ya ikulu, ndipo iye analozesa nkhope yake kwa iye, ndipo nkumaganiza kuti iye anali mmodzi wa amuna opambana kwambiri. Chimene iye anali mwamuna opambana. Iye analeredwa makolo abwino, mayi abwino ndi abambo, koma pamene iye anadzatuluka, ndale zake zinali zabwino, ndipo iye anakakonza zinthu kwa Mulungu. Ndipo Yesaya amayang'ana pa iye, ndipo ankaganiza kuti anali munthu opambana, anamuyika iye ngati chitsanzo. Koma inu musadzaelekeze nkomwe kudzamuyika munthu aliyense, koma mwamuna Khristu Yesu ngati chitsanzo chanu, anthu onse adzalephera. Atapita kanthawi, iye anadzafika pamalo, iye anali mfumu, koma iye anayesera kuti atenge malo a wansembe, ndipo anakalowa mukachisi, ndipo iye anakanthidwa ndi khate. Kenako Yesaya anali ndi nkhawa, kotero iye anapita kukachisi, ndipo iye anakayamba kupemphera, iye anaganiza kuti iye apite kumeneko ndi kukapemphera pang'ono. Ndipo tsopano taonani, mwamuna amene anali mneneli, koma kumusu kwa mukachisi kunali mnyamata, iye anali akulirira kwa Mulungu tsiku lina, ndipo masomphenya anagwa pamaso pake. Ndipo pamene iye anatero, iye anaona angelo akerubi, ndi nkhope zawo zitaphimbidwa ndi awo, ndi mapiko awo, ndi mapazi awo ataphimbidwa, ndipo akuuluka ndi mapiko awiri. Ndipo iwo anali akubwerera mbuyo ndi mtsogolo chokwera ndi chotsika kudutsa mukachisi, akufula, woyera, woyera, woyera ndi Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo Yesaya, ludzulo likulu lija limene iye anali nalo, iye mwina mwake anaphunzitsidwa. Iye mwina mwake anali ndi maphunziro abwino. Iye anali ndi kamvetsedwe kapamwamba kachimene Mulungu akuyenera kukhala. Iye anali atawamva nsembe. Iye amakhala mukachisi. Iye anali ataleredwa kuti adzakhale wokhulupirira. Koma inu mwaona, iye anali asana kumane maso ndi maso ndi icho mbuyomo. Mukuona, iye anali nako kukhumba kuti azichita zabwino. Iye ankafuna kukhala woona. Koma iye anangokhala ndi mbali ya maphunziro. Iye anangokhala ndi mbali ya theology ya izo. Koma pamene iye anadzafika umo mukachisi tsiku limenelo, ndipo iye nkuwaona akerubi awa akukupizira mapiko awa mbuyo ndi mtsogolo, ndipo anazindikira kuti angelo awa amatumikira pamaso pa Mulungu. ndipo angelo ameneo samadziwa nkomwe chimene tchimo linali. Ndipo kuti ayime mukukhalapo kwa Mulungu, iwo amayenera kudziphimba nkhope zawo zoyera kuti ayime mukukhalapo kwa Mulungu. Ndiye mneneri amene anafuula, watsoka ndine, pakuti ndine munthu wa milomo yonetsedwa. Theology yanga yonse, theology ndi zinthu zimene ine ndaphunzira, kumvetsetsa kwanga konse kwa pamwamba kumene ine ndinali nako kwa Mulungu, ine ndikukumanizana nazo maso ndi maso tsopano. Iye anati, ndine munthu wa milomo yonetsedwa, ndipo ine ndimakhala ndi anthu amene ali ndi milomo yonetsedwa. Zopunza zao zonse za malamulo ndi zinthu zimene iwo analata chita zinali zisanafike mmalo amenewo kumene iye anafika mukukhalapo kwa Mulungu ndi kumuona Mulungu ndi maso ake omwe ndi mkukuluzi wake pamene iye amakhala pamwamba mmiyamba ndipo ndi ameneyo maso ndi maso ndi chenicho ndipo iye anafuula ndine munthu wa milomo yodetsedwa ndipo ndimakhala pakati pa anthu osayera. Ndiye zinali kuti mkerube anatenga mpaniro ndi khala la moto kuchokera pa guwa ndipo anakakhudza milomo yodetsedwa iyo ndipo anamusintha iye kuchoka ku wamantha kapena kuchoka ku mwamuna wophunzira mphunzitsi kudzakhala mneneri amene mawu a Mulungu akanati aziyankhuliramo. Ndithudi pamene iye anali mukukhalapo kwa Mulungu icho chinali china chake chosiyana. Ludzu lija limene iye anali nalo linali litafika pa malo amenewo ndiye mpaka iye anadzazidwa nako iko. Ndipo mundilole ine ndikuze iwe mzanga. Ine sindikusamala kuti ndi machalicha angati amene iwe wajoina. Ndi maina angati amene iwe wavala. Iwe kuyenda njira iti. Ndipo kaya iwe unakonkhedwa, unabatizidwa kapena chilichonse chimene iwe uli. Kufikira iwe utadzakumana ndi munthu ameneyo, Yesu Kristu. Chimenecho ndicho chinthu chokhacho chimene chiti chidzakhutitse kweni kweni. Kutengeka sikungachite zimenezo. Iwe ukhoza kulumpha chokwera ndi chotsika ndi kufula mmene iwe ukufunira kapena iwe ukhoza kuthamanga chokwera ndi chotsika pansi ndipo iwe ukhoza kuyankhula mmalilime mmene iwe ukufunira. Ndipo zinthu zimenezo ndi zoyera ndi zabwino. Ine sindikunena kanthu kotsutsa zimenezo koma mpaka iwe utadzakumana ndi munthu ameneyo gawo lokhutitsa lija. China chake icho chimene chimatenga msempha uliwonse muthupi lako osati mwakutengeka koma mwakukhutitsidwa. Ndinkakonda kuona chikwangwani chaching'ono chinkati ngati uli ndi ludzu unene pafe. Panali chakumwa chaching'ono nthawi yomwe ine ndinali mnyamata chotchedwa pafe. Ine ndikukumbukira ndikubwera mu msewu ndikuchokera kowedza. Ine ndinali kudziwe madzi achithaphu akale. Ndipo ine ndinali nditatsala pang'ono kufa ndi njala. Ndipo ine ndinaona chikwangwani chikuti ngati iwe uli ndi ludzu ungonena kuti pafe. Ine ndinayamba kunena pafe pafe. Ine ndimangokhalabe ndi ludzu nthawi zonsezo. Ndipo ine mwaona ine ndinafika pakuti ndimalephera ngakhale kuti ndilavule patapita kanthawi. Ine ndinadzakhala waludzu kwambiri kwambiri. Chabwino inu mukuona izo sizingachite zimenezo palibe chilichonse chingakhutitse ilo. Ine sindikusamala iwe ukhoza kumwa ma Coca-Cola iwe ukhoza kumwa chilichonse chimene iwe ukufuna kuti umwe madzi okometsedwa ndi zidulo awo ndi zina zotero. Palibepo kanthu kamene kangakhutitse ludzulo monga madzi abwino mtsinje wozizira wa madzi amenewo angazimise ludzu limenelo. Zinthu zina zonse izi ndi zoloweza mmalo. Ndipo ife tingafunirenji kuti titenge choloweza mmalo pamene ulipo ubatizo weniweni wa mzimu woyera umene umakhutitsa mtsempha uliwonse ndi chibaba musolo ya munthu. Ndiye mkuima pamaso pomwe pa imfa monga mtumwi Paulo wankulu ananenera, imfa mbola yako ili kuti ndipo manda chigonjeso chako chili kuti koma mathokozo akhale kwa Mulungu amene amatipatsa ife chigonjeso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Chimenecho ndicho chokuchitikira mbale, chimene chimakhutitsa bata loyeralo limene kapena ludzu loyeralo limene lili mwa iwe. Iwe umakhutitsa ilo, iwe sumasowa kuti uchite kalikonse ka izo, iwe umayeretsa milomoyo. Ndipo apo pali aponso anthu amene amangokhalira moyo pa kutengeka. Pa anthu ena amati chabwino ife tili nazo zochuluka za izo mu mgwirizano wathu wa Chipentekoste. Ndipo iwo amapitako zimene zili zabwino, iwo amakaombako mmanja ndi kumayimba zimwenyemwenye. Zimwenyemwenye zikayima shwi. Chidebe cha madzi chinathira paliponsepo, mwaona? Tsopano ife timachita zimenezo. Ife tinalowa muchizolowezi chochita zimenezo. Ife tili ife icho changosanduka chimodzi cha zizolowezi zathu. Mundilole ine ndikuzeni inu china chake. Pamene inu mukupembedza Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi, pamene izo zingosanduka chizolowezi kwa inu kuchita zimenezo, chifukwa inu mukuganiza kuti mukuyenera kuti muzichita izo, chifukwa inu mukuganiza ngati inu simufula kapena kulumphalumpha kapena kuvina ndi zimwenyemwenye, woyandikana naye wanu aziganiza kuti inu mwabwerera mbuyo, inu mukumwa kuchokera mu mtsinje wa chithaphwi. kulondola. Mpaka iwo utadzadzitsa mu mtsempha uliwonse kufikira mzimu woyera pawokha ukubwata mu mwa inu. Ine sindikusamala kaya zimwe nyengwenye zikuyimba, kaya iwo akuyimba pafupi mulungu wanga kwa inu, kapena chilichonse chimene iyo ili, mzimu woyera ukuyimba be mabelo aulemelero mu mtima mwanu. Zimenezo zimakhutitsa. Limenelo ndi gawo lokhutitsa la mulungu. Chilichonse chochepera kwa chimenecho inu mwathedwa. Inu mukhoza kuyankhula ndi lilime ngati amuna ndi angelo. Inu mukhoza kupereka katundu wanu yense kuti mudyetse usauka. Inu mukhoza kulosera ndipo inu mukhoza kukhala ndi chidziwitso kumvetsa zisisi zonse ndi zinthu zonse izi. Ndipo inu mukadali chabe. Akorinto oyamba 13. Kufikira china chake chokhutitsa icho chimene chikhoza kokha kuthetsa ludzu limenelo. Solo yanga ikuchitira ludzu mulungu wa moyo, monga nswala ikufunafuna madzi. Pokhapo-khapo ine nditawapeza iwo, ine ndiwonongeka. Pamene inu mufika pomuchitira njala mulungu monga choncho, china chake chichitika. Mzimu woyera ndiwoti ukutsogolereni inu kupita kwa akasupe opambana amene wa mulungu. Inde bwana. Tsopano, ndi chinthu chabwino kupembedza mu mzimu, izo nzona. Koma nthawi zina iwe umakhala ndi mzimu wopanda choonadi. Yohane woyera 4 amati, ife timapembedza mulungu, mzimu ndi choonadi. Ndipo Yesu ndi choonadi. Ndiko kulondola ndende. Ndipo iye ndi mau. Mitsinje imene mulungu anaitumiza kuti idzakukhutitseni inu mwachilengedwe, satana waononga uliwonse wa iyo. Iye wayika chiphe choledzeretsa mwa uliwonse umene iye akanatha kufikira. Uko mkulondola, iye anatenga mtsinje wa ukulu uja wa mpingo. Imene inali njira ya mulungu. Yesu anati, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Tsopano pamakhala kutsutsana kosiyana-siyana pa zimenezo. Anthu achiroma akatolika amati iye anaumanga iwo pa Petro, mwaona, ndipo ngati zili chomwecho Petro anabwera mbuyo masiku pang'ono. Kotero iwo sunali, iwo ndithudi sunamangidwe pa Petro, Petra thanthwe laling'ono. Ndiyeno achi protestant amati kuti iye anaumanga iwo pa iye mwini, Yesu Kristu. Sindikufuna kutsutsana nawo, koma ine ndikutsutsana ndi iwo. Iye sanaumange konse iwo pa wina aliyense. Iye anaumanga iwo pa vumbulutso la yemwe iye anali. Iye anati, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yonasi. Thupi ndi mwazi sizinaulule konse izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba aulula izi kwa iwe. Osati mwachidziwitso, iwe sunaphunzire izo mwa mabuku, iwe sunaphunzire izo pojoina mpingo, iwe sunaphunzire izo mukufula, iwe una, koma mzimu woyera pawokha unamubweretsa munthuyo wa Yesu Kristu kwa iwe. Pamenepo, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzatha kuwulaka iwo. Ludzu loyera lija lakhutitsidwa mwa munthuyo Yesu Kristu. Ndi zimenezotu. Chimenecho ndicho chinthu chimene ife tikufuna tizichiyang'anira. Kukhutitsa ludzu limenelo ndicho chabwino. Ife tikupeza kuti ife tikuyenera. Chidziwitso? Oh my. Chidziwitso ndi chinthu chopambana. Ife timakhuta. Ndipo lero ife takhuta nacho icho. Koma inu taonani, chidziwitso, monga ine ndimanena tsiku lina ndi kuyankhula paphunziro lijala chidziwitso. Panali munthu yemwe anayima panja, anali akuyankhula ndi mzanga atayima pamenepo. Anati, ngati munthu yosama kulupirira mu maphunziro nchifukwa chiyani iye akuwerenga Baibulo? Iwo ine ndinaganiza chabwino, ngati iwo sanamvetse zimene Ambuye Yesu ananena, iwo angamumvetse bwanji chidempete ngati ine zomwe ine ndikunena? Iwo sanathe nkomwe kumumvetsa iye mmene iye analili womveka bwino. Iye ananena pamenepo tsiku lina, pokhapokha inu mutadya thupi magazi, kumwa magazi ndi kudya thupi la mwana wa munthu, inu mulibe moyo mwa inu. Iye sadafotokoze izo, iye anapitirira kumayenda uko mkulondola. Mukuona? Chabwino, iwo anati, munthu uyu ndi wodya anthu, ife tikumufuna iye kuti tizidya thupi lake, tizimwe magazi ake. Iye ndi mtakati, mwaona? Iye akufuna kuti ife tikhale mtakati. Mukuona? Alunta amenewo. Koma iye anati, nkhosa zanga zimamva mawu anga. Mwaona? Iwo adzabwera kwa osankhidwawo. Mulungu analata sankha mwakudziwidwiratu. Ndipo iwo amene Atate, palibe munthu angadze kwa ine pokhapo-khapo Atate atamukoka iye. Ndipo onse amene Atate wandipatsa ine, iwo adzadza, iwo adzamvetsa iwo. Ophunzira amenewo samawamvetsa iwo, koma iwo amawakhulupirira iwo. Mukuona? Uko mkulondola. Ngati inu mwakhulupirira iwo, ine sindimamvetsa zinthu zambiri, ine ndimakhulupirira iwo muli monse. Mwaona? Chifukwa Mulungu anati iwo anali chomwecho. Chidziwitso. Inu mukudziwa uthenga wa Satana ndi chidziwitso. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Iye anaulalikira iwo mmunda wa Edeni kwa Eva, ndipo iye ananyengedwa ndi uthenga wake wa chidziwitso. Tsopano, ndipo ononga mtundu wonse wa anthu ndi iwo. Izo ndi ndende kulondola. Iwo anatenga madongosolo a maphunziro, anadzawayika iwo mutchalichi. Iwo zimawayendera kunja uko, koma osati mumawu a Mulungu. Ayi bwana. Inu simu mamudziwa mulungu mwa mapunziro. Inu simu mamudziwa mulungu mwa kudziwa kupunzira masamu ndi kumachula mawu akulu. Paulo, iye anali munthu wopunzira. Koma pamene iye anadzabwera kwa Kristu ndi kulandira mzimu woyera, anapita kwa Korinto, iye anakati, ine sindinabwere kwa inu ndi mawu odolola a nzeru za munthu. Ngakhale iye akanatha kuchita zimenezo. Anati, ine ndabwera kwa inu mumphamvu ndi maonetseredwe a mzimu woyera kuti chikhulupiriro chanu chikhale mwa mulungu osati mu nzeru za munthu wina. Tsopano, nthawi zina ife timapanga madongosolo a mpingo, iwo nawonso amayitanitsa wawo mbusa wawo, mpingo umakavotera mbusa, iwo amati, chabwino, mbusa uyu tsopano iye ali ndi madigiri awiri a ku college, iye anapunzira zaka folo za kuwerenga maganizo, iye anatenga ichi icho china, ndipo iwo amamuvotera munthu oteroyo. Bwanji! Malo mwa mbusa amene amakhulupirira mu mawu a Mulungu kuti ndi wodzozedwa ndiponso ndi Mulungu ndipo adzilalikira mawu mosalabadira za mmene anthu akumvelera za iwo. Mulungu anamuza Ezekiel, inu mukudziwa, anati, kalalikire izo kaya iwo akakhulupirira iwo kapenayi, iwo kalalikire iwo muli monse, mukuona, kulondola, kaya iwo akalandira iwo kapenayi, izo sizimenezo, iwo sanamulandire Yesu, iye anapitirirabe kumalalikira iwo chimodzimodzi basi, mukuona. Malo mwa mbusa weniweni yemwe angalalikire mawu kwenikweni ndi wokhulupirira mwa Mulungu, iwo amayesera kuti abweretsemo walunta mwamuna amene ali ndi maphunziro apamwamba. Mwamuna yemwe atakuima paguwa ndipo samatenga nthawi koma maminiti 15 okha kuchitira kuti akafike kwawo mofulumira ndi kumapita kwina kukachita zina, ndipo Rike akhoza kukatenga ndodo yotentha yake ndi kuyambapo, ndipo iwo atakupita kumaphwando agwedemula ndi chilichonse. Ndipo sikena kalikonse koma kuwononga kwa maphunziro a hybrid uko nkulondola, basi ndendende chimene izo zili. Uko nkulondola. Koma izo ndi chiyani? Izo zimakutitsa kulawa kwawo. Mwaona? Izo zimakutitsa kulawa kwa membala wa mpingo wa chidziko. Izo sizimakutitsa kulawa kwawo hera. Iye amatenga mawu nthawi iliyonse. Koma iwo amati, oh chabwino, tsopano anthu amene wangobalalika pang'ono mmalingaliro awo, mwaona, iwo basi sakutero, iwo sakumvetsa izo, iwo akuyesera kukhala moyo mu tsiku limene linadutsa kale. Kodi izo sizachilendo, ine ndinabwera kuno kumadzulo, ndipo ine ndinadzapeza kuti iwo akuyesera kukhala moyo wa tsiku lomwe linadutsa kale. Iwo nthawi zonse amafuna ena amasiku akachitidwe kachikale kaolisha ng'ombe. Ndipo amapita kumusi mu Kentucky, masiku achikale anthu okhala mphiri, iwo amafuna kuti adzichita monga amenewo, kukhala ndi maprogramu a izo. Koma pamene izo zifika ku chipembedzo chakachitidwe kachikale, iwo samafuna kalikonse ka izo. Masiku akachitidwe kachikale, ine ndinabwera kumusi kuno mu nthawi ya mpikisano, ine ndinaona iwo anali ndi mkazi wamkulu kumusi uko, zinthu zobiriwira izo zili mmusi mwa maso ake, ndi tsitsi lodulidwa lalifupi, ndudu ili pakamwa pake. Bwanji, ngati iwo akanati azione izo mbuyo mu masiku akale, iwo akanaganiza kuti iye wachita kakata kwina kwake, iwo akanamulowetsa iye mkati. Nanga bwanji ngati amayi ano akanatuluka panja atavala monga momwe inu ndi mwana wanu wamkazi mukuvalira lero, chikanachitika ndi chiyani? Iwo akanakamwika iye kumalo a misala. Ndithudi, iwo anatuluka panja asanavale siketi yake. Chabwino, tsopano kumbukirani, ndi chinthu chomwecho lero. Amuna akuvunda ali mu mnofu wawo. Ngati iwo akudutsa usinkhu wa pakati pa usinkhu wa zaka 20 ndi 25 zakubadwa, minyewa yawo ya ubongo nayonso ikuvunda. Iwo alibe, anthu afika pakuti alibe kumvetsa kokwanira. Iwo sakudziwa chimene kuoneka bwino kumatanthauza. Iwo sakudziwa kusiyanitsa kwa chabwino ndi choyipa. Ndipo, ngakhale dongosolo lawo la maphunziro, iwo, kodi inu mukudziwa maphunziro, ine ndikhoza kutsimikizira izo kwa inu, ndi zamdyerekezi, osati kuwerenga ndi kulemba, koma ine ndikutanthauza kuyika maphunziro awo mu tchalichi chanu. Kodi chikominisi chimazikika pachiyani? Science, maphunziro, ndiye mulungu wawo, Satana, mwaona? Ndi chimene iye anabweretsa kwa Eva. Izo ndi zimene iwo akugwirabe. Tsopano, izo zafika mipingo mwathu, zafika mwa Baptist, a Methodist, ndi a Presbyteria, a Pentecost, ndi onse. Maphunziro ena, luntha, zina zazikulu, zakuti ndi china chake chonga zimenezo. Izo zimangomuponyera iye kutali ndi Mulungu. Izo ndi zolakwika. Inde bwana. Tsopano, ife tikupeza kuti izo zimakhutitsa chokhumba chawo. Pamene mpingo uvotera china chake ngati chimenecho, izo zimangoonetsera chimene chili mmalingaliro a mpingo umenewo. Chomwe chokhumba chawo chili, chimene iwo akuchichitira ludzu. Iwo amafuna kunena kuti mbusa wathu ndi wodziwa bwino. Iye sasamala kuti ife tikusamba osakanikirana, ndipo iye amapita nafe limodzi. Mtsikana wang'ono anamuza sala wanga tsiku lina. Mbusa wake anapita ku Africa, ndipo pamene iye anabwerera, iye anavula zovala zake usiku umenewo, anapita nkukavala masoko sang'ono, ndipo anakachita kuvina kwa watusi kwa iye, kuti amusangalatse iye chifukwa iye anali ku Africa. Watusi ndi kafuko kumeneko inu mukudziwa. Mnyamata kodi ine ndinga konde kuona mmozi wa atsika na anga, mwao sonka na anga, haku yesera kuchita china chake ngati chimenecho. Watusi. Mwaona, izo zimango onetsera. Ndipo mbusa nkukala ndikumaya ngana pa mmozi wa usonka nake, mtsika na wangono zaka 16 kapena 18 zakubadwa, kunja ukata vula monga choncho, ndikumulola iye kuti azipitilira nazo izo, zimenezo zimasonyeza kuti iye anachokera muchitapwi iye mwini. Munthu wa Mulungu kuchita chinthu ngati chimenecho. Ndithudi, izo zikumveka mosapyatira, koma inenda zindikira kuti ndikulalikira kudutsa fukoli aponso. Koma inu mukudziwa ichinso mbale Mulungu, ndiloleni ine ndikuuzeni inu ndicho choonadi. Kwangwala amafuna zinthu zakufa uko nkulondola. Ndipo izo nzakufa uko nkulondola ndende. Zikuoneka mosabisa, izo zikungoonetsera mosabisa apa chimene mutu wawo uli ndi sanja yawo yolamulira. Chimene iyo ikuapatsa iwo, mwaona, chimene chili musolo yawo. Solo yawo imafuna zinthu ngati zimenezo. Solo yawo imafuna mpingo wa alunta wa pamwamba, kumene anthu amavala mwabwino kweni kweni, ndipo abusa amatenga maminiti 15 kapena 20, ndipo iwe ukadusitsa pamenepo, iwe ama mukokela iye kugulu la madikoni. Ndipo iye asamanene chilichonse chokhudza chimo, iye asamanene chilichonse chokhudza kuvala zazifupi, ndipo asanene chilichonse chokhudza anthu kuchita ichi icho kapena chinacho. Iye asamachule nkomwe zimenezo, ngati watero gululo lidzamutulutsa iye, mukuona chimene izo zili, ndiyo sefa yawo ya munthu oganiza. Bible linanena mu Yohane oyamba 2:15 ngati inu mukonda kachitidwe ka dziko lino kapena zinthu za mdziko lino ndi chifukwa chakuti chikondi cha Mulungu sichili nkomwe mwa inu. Tsopano nanga bwanji kutengeka konse uku kumene iwo achita lero mu dzina la mpingo kumavina mbwiza muchalichi bunko bingo mapwando gwedemula wa zaka za matini kudzithyola zinthu zonse izi. Tayanganani pa Elvis Presley uyu, mdyerekeza ataima musapato, Pat Boone, Rick Nelson, chobwelekera chachikulu chimene fuko lino linayamba lakhalapo nacho uko nkulondola. Iwo amati, oh, iwo ndi achipembedzo kwambiri, iwo ankaimba nyimbo za Chikristu, iwo sakuyenera kutero, mpingo sikuyenera ngakhale kuvomereza chinthu ngati chimenecho. Ena anyamata awo amapita kunja kuno, ndipo usiku uno iwo akakhala mnyumba za mumseu kunja kuno, kumavina ndi kukaimba nyimbo ndi chilichonse, ndipo usiku wotsatira iwo adzabwera kuguwa ndi kumalira, ndipo usiku inawo iwo akuimba nyimbo pa nsanja. Oh, kalanga, chisomo, mpaka pati uveo, uveo fika mpaka pati muli mose. Inde bwana, azitsimiki zileka yeye kapo yamba kuti iye ndi munthu wa Mulungu. Osati zinthu zonse izi basi chifukwa chakuti iye akhoza kuimba gitara yakale kapena china chake. Ndizo kumba zanu, inu mukhoza kudziwa amene ali pa mpando wachifumu mu mtima mwanu. Ndi chimene inu mumachikonda, icho ndi chimene chimanena. Inu mukuti chabwino ine ndikuganiza zinthu zimenezo ndi zabwino mbale Branham. Chabwino, tango kumbukirani tsopano mu mtima mwanu, inu mukudziwa chimene chili mmenemo. Inde bwana. Ndi chimene chikudyetsa solo yanu, chimene solo yanu ikuchitira ludzu. Ndipo inu mukhoza kuchiona icho chikukhutitsa izo. Ngati sali mawu awa, ndiye pali china chake cholakwika, chifukwa mzimu woyera umakhala moyo ndi mawu okha. Mukuona? Ine ndikufuna kuti inu muone choopsa china chachikulu, basi fetisa na tseke, ngati inu simuli olaka wa chilichonse cha zinthu izi zimene ine ndazitchula, ndipo uko ndiko kuopsa konyala nyaza ludzu. Mukuona? Inu mukuti, ine ndili ndiludzu loyera, koma ine sindinalakwe mbale Branham, zakupita ndikukajoina chalichi, ndi zinthu monga izo, koma taonani, kunyalanyaza ludzu, ngati inu munyalanyaza kukhutitsa ludzu la madzi kapena chakudya, inu mungafe. Ndipo ngati inu munyalanyaza ludzu limenelo mwa inu, la Mulungu, inu mudzafa mwa uzimu. Inu mumaitanitsa zitsitsimutso. Inu mumadikiria mpingo wanu kuti uchititse chitsitsimutso. Chabwino, izo si chitsitsimutso cha inu. Chitsitsimutso chimaena kuti chiziyambikira mkati mwanu momwe. Pamene inu muyamba kumuchitira Mulungu ludzu. Pakhoza kusakhala membala wina wa mpingo akufuna chitsitsimutso chimenecho. Ngati icho chikusefukira mwa inu, icho chidzasefukiranso kumalo enawo. Mukuona? Koma mwaona, inu mumalinyalanyaza ludzu limenelo. Inu mukanyalanyaza kuika mangombe pamene ngombeyo ili bere ladzadza ndi mkaka, ndipo ngati inu muisiya ngombeyo kuti ikhale chomwecho, iyo imauma uko nkulondola ndende. Ngati inu munyalanyaza kumwa madzi kuti ine basi sindi mwanso, inu mufa. Inu mukanyalanyaza kudya chakudya, inu mufa. Chotero ngati inu munyalanyaza kuupatsa mzimu woyera mawu a Mulungu, inu mudzafa. Inu a Kristu. Inu a Baptist, a Methodist, a Presbyterian, a Pentecostal, Assemblies of God, a umozi, a wili, a utatu, chili chonse jimene inu muli, maona. Sindi kusamara, izo zilibeka antu kwa ine sindi kuganiza kuti zimatero kwa Mulungu. Maona, ndinu muntu panoka, ndinu panoka. Inu si mudzapita konse kumwamba ngati mpingo kapena chipembedzo. Inu mudzapita kumwamba ngati munthu mmodzi, pakati pa inu ndi Mulungu, ndizo zonse. Sindikusamala kuti ndinu ampingo wanji umene inu mumapitako. Ndipo ngati inu munyalanyaza kuwerenga Baibulo, ndi kulikhulupirira Baibulo, ndi kuti mzimu woyera uzidya pa ilo, inu mudzafa. Yesu ananena mu Yohane woyera 4:3, lemba ndalondola, Yesu ananena kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse, osati gawo chabera iwo. Ife timatenga pang'ono kachidutswa apa. Ine ndimamutcha ameneyo wokwera matola a Baibulo. Iwo amati, chabwino, ine ndimalikhulupirira ili, koma tsopano tiyeni tipite apa, mwaona? Mukuona, inu mukuyenera kulitenga ilo liwu ndi liwu. Yesu anati, munthu adzakhala moyo ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Ndipo inu mukudziwa, ife tapanga tsiku limene ife tikukhalamo, ife talipanga tsiku ili kupotoza kwa chipembedzo. Mwana wanga wankazana ndiyimbira ine osati kale kwambiri. Ndipo anati kwa ine, adadi, kumbali ina ya nyumba, iye anati, mubwere kuno, ife tikhala ndi programu ya chipembedzo. Iyo inali yoimba, kuimba nyimbo. Ndipo panali Rike wang'ono wina kuwerenga iyo pamenepo. Ndipo ngati ine ndinayamba ndaonapo gulu la mwano, linali limenelo. Anyamatawo kuntunda uko ndi anthu zimaoneka ngati zinali chionetsero chawo vina. Ukuyenera kukhala kuti unali mtundu wachimwenye. Ndipo iwo anali akupitirira ndi kumalumphalumpha ndi kumamenya nkhonya pawina ndi mzake. Kuti nchiani chapita ndi kuona mtima. Zili kuti nyimbo zachikale zija zimene ife tinkakonda kuziimba ndi kumasangalala mu mzimu wa Mulungu. Ndipo misozi kumatsikira mmasaya athu. Ndipo lero ife timayesera kuti tiukoke mpweya wathu mpaka ife osakhalanso ndi mpweya wokwanira mwa ife. Mpaka nkhope zathu kusanduka za blue kuti tionetsere kuti ife ndi woimba ena ake. Mwaona? Ife tazikopera zimenezo kuchokera ku Hollywood. Ndipo maprogramu onse awa amene ife timaona kudzera mukuimba nyimbo kwa luntha uku ndi kuphunzira kwa kaimbidwe. Ine ndimakonda kumva kuimba kwabwino. Ine ndimakonda kumva kuimba kwabwino kwakachitidwe kachikale komveka mu mtima kuimba kwa chipentekoste. Koma ine ndithudi ndimadana nako kukuwa kumeneko kumene iwo amakutcha kuimba lero. Uko nkulondola. Ine ndikuganiza ndicho chinthu chopanda nzeru kwambiri. Icho ndikupotoza. Uko nkulondola. Ine ndimakonda kumuona mwamuna pamene iye ali mwamuna. Ine ndimadana nazo kumuona wina atavala zovala zamkati zamkazi wake kunja kuno. Ndikumayenda nazo mu msewu. Ndimangongo akulendewera patsogolo apa. Ndimatena awiri atsitsa akulendewera pansi ngati mabangi litadulidwa kutsogolo. Zimenezo. Ine sindingamutcha ameneyo mwamuna. Iye sakudziwa mbali ya mtundu imene iye aliko. Mukuona? Uko nkulondola. Inu kumuona mkazi, taonani, mkazi akuyesesa kuti adzili dula lake, akulipanga tsitsi lake ngati mwamuna. Mwamuna akuyesesa kulipanga tsitsi lake mabangi ngati mkazi. Mwamuna akuvala zovala za mkati za mkazi wake, iye akuvala ovololo yake, mwaona, kupotoza basi, mosinthanitsana. Ndipo ndicho chinthu chomwecho chimene chilipo ndi fuko lino, ndi anthu, ndi mipingo, ndi chilichonse. Oh Mulungu, ali kuti mapeto a chinthucho, kudza kwa Ambuye Yesu Khristu ndiwo mapeto a izo. Chotero, ngati inu munyalanyaza kudyetsa mzimu woyera mawu a Mulungu, Yesu anati, liwu lililonse lidzakhala mwa mzimu woyera, ndipo mvetserani. Tsopano, ngati inu muyesera kudyetsa iwo chinthu cholakwika, ngati iwo ndi mzimu woyera weniweni mwa inu, iwo udzadziwa kusiyanitsa. Tsopano kumbukirani, mawu a Mulungu ndi amene mzimu woyera umadyererapo. Iwo sumadya pakutengeka, iwo sumadya maphunziro, iwo sumadya pakupita kutchalichi, iwo sumadya pa theology. Pali kusiyana kwa kukulu pakati pa china chake chodzozedwa ndi maonedwe a theology a izo. Aza theology onse aja mmasiku a Yesu, mai iwo anali ndi mawu pa mawu, tsamba pa tsamba, zonse zitayalidwa, Mesiya ayenera adzadzera mbali iyi. Ndizo ndendende zimene izo zinali. Ndipo iwo mmodzi aliyense anaziponya izo. Inu mukudziwa zimene Yesu ananena pamene iye anabwera, anati, inu ndinu wa Atate wanu mdierekezi. Ndipo ntchito zake inu mukuzichita. Izo sizinaulidwe kwa iwo chimene mawu enieni anali. Mwaona? Iwo aponya ngodya za zing'ono zimenezo, monga mmene iwo akuponyera lero. Ngati iwo ungakhale wa ichi, ndi kukhala wa ichi, iwo ukhala bwino. Inu musakhulupirire zimenezo. Inu muyenera kukhala wa Khristu. Ndipo ngati muli china chake mwa inu, muchitire njala Khristu. Tango kumbukirani. Pamene inu munali muchiuno cha abambo anu, inu munali ndiwo nthawi imeneyo. Koma abambo anu sankakudziwani inu nthawi imeneyo. Ndipo inu simunkawadziwa abambo awo. Ndipo inu munachita kubwera ndi kudzabadwa. Mulungu anakonza njira kudzera mwa amayi anu, kukhala kama ya mbewu. Ndipo zitatero iyo inadzabwerapo. Ndipo kenako inu munadzakhala mwamuna kapena mkazi chilichonse chimene icho chinali. Kenako inu munadzawazindikira bambo anu. Ndipo bambo anu amakhoza kukhala ndi chiyanjano ndi inu. Tsopano kumbukirani, ngati inu muli ndi moyo wa mwayaya, moyo wanu unali mwa Mulungu pa chiyambi. Ndipo moyo Mulungu ndi mawu. Ndiyeno pamene mawu anasandulika thupi mwa Yesu Kristu, Mulungu kubwera pansi kuti adzakhale muthupi lake lomwe, anadzipanga iye mwini mwana wa Mulungu. Pamene Mulungu anabwera pansi kudzakhala mmenemo, inu munali mwa iye pamene iye anapachikidwa. Ndipo inu munapachikidwa limodzi ndi iye. Ndipo inu munafa ndi iye pa Kavali. Inu munayikidwa mmanda limodzi ndi iye pa phiri. Ndipo inu munauka naye iye pa mmawa wa Istara. Ndipo tsopano inu mukukhala limodzi mmalo amwamba mwamba mwa iye. Ndipo tsopano inu mukumakhala ndi chiyanjano ndi iye. Mukuona? Mulungu mwini wake anadzakhala mmodzi wa ife. Palibe munthu anaona pa Atate pa nthawi iliyonse, wobadwa yekhayo wa mwana, Atate wamufotokoza iye. Ndizo Mulungu anadzakhala munthu kuti iye adzathe kuyanjana nanu ngati munthu. Mukuona? Ndipo tsopano inu ndi thupi. Ndipo iye ndi thupi. Mulungu anasandulika thupi pakati pathu mwa umunthu wa mwana wake Yesu Kristu. Ndipo mwa iye munali Mulungu. Iye anali Mulungu. Popanda chomuperewera anali Mulungu. Iye anali Mulungu. Mulungu anadzadzionetsera mwa mwana Yesu Kristu. Chimene chinamupanga iye Emmanuel, monga mneneli anati kuti iye akanadzakhala. Tsopano taonani, ndiye inu munkayenera kuti mukhalepo dziko lisanaumbidwe nkomwe. Dzina lanu linadzayikidwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Ndiyeno inu mungadyeso chani? Mzimu woyera umakhala moyo ndi mawu a Mulungu. Ndipo tsopano mu chivumbulutso 22:19, Bible limati, aliyense amene adzachotsera mawu amodzi mu ili, kapena kuonjezerapo mawu amodzi mwa ili, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Mukuona kuya kwake? Inu simungate mzimu woyera sungakhale moyo ndi zinthu za mdziko lapansi. Monga mbalame ya nkhunda ndi khwangwala. Khwangwala ndi wachinyengo wankulu. Khwangwala amene akhoza kupita kunja uko ndipo akhoza kukadya tirigu tsiku lonse, ndipo nkupita uko ndi kukaulukira pa zakufa, nyama zakufa zakale ndi kudyanso izo. Iye akhoza kukhala mmunda ndipo iye akhoza kudya ndi nkhunda tirigu, ndipo nkupitanso uko ndi kukadya nyama yakufa. Koma nkhunda ikhoza kudya tirigu tsiku lonse, koma iyo singadye nyama yakufa, chifukwa iyo ndi nkhunda. Ndipo nkhunda ilibe nduru iliyonse. Kungoluma kamodzi pa nyama yakufayo, zikhoza kuipha nkhundayo. Mwaona? Iyo ilibe nduru. Ndipo umondi mmene iyo ilili, si imakhala ndi mkwiyo. Ndi mmene zimakhalira ndi mkhristu weniweni woona. Iwo samafuna zinthu za mdziko. Iwo amangodya mawu a Mulungu ndipo iwo okha amene ali oyera. Sefa ya munthu oganiza. Mwaona? Iwo amabwera kudutsa mwa amenewo ndipo iwo okha zinthu zakufa za mdziko zimanunkha kwa iwo. Tayang'anani pa khwangwala okalamba mu masiku a chionongeko cha chigumula. Amauluka kuchoka pathupi kupita pathupi. Akudya nyama zakufa zakale zija. Iye sanabwererenso kuchombo. Koma nkhunda sinapeze potipo ndetsepo phazi lake. Mwaona? Iyo inabwereranso kuchombo kumene iyo imapeza mbewu. Ndipo umondi mmene ife timachitira. Ife timakhala moyo mwa mawu a Mulungu. Mu Masalimo 42, Davide ayenera kuti analemba salimo ili, Masalimo 42, pamene iye anali wothawathawa. Pamene iye anati, moyo wanga ukuchitira ludzu inu monga nswala ifunafuna mtsinje wa madzi. Taonani, iye amalira, Davide anali wothawathawa. Iye anayata, iye anali ndi mafuta odzozera pa iye. Iye ankadziwa kuti adzakhala mfumu. Mnenera analata mudzoza iye mfumu. Tsopano zindikirani, ndipo pamenepo iye anali ndi gulu laling'ono la asilikali, lopangidwa ndi amitundu ndi ena otero, anali pamwamba pa phiri. Kumene mzinda wake womwe wokondedwa, chifukwa cha tchimo lawo, iwo anazunguliridwa mbali zonse ndi Afilisiti. Ndipo Davide, pa tsiku lotentha limenelo, likuyenera kukhala pamene iye analemba salimo iyi, monga nswala ifunafuna mtsinje wa madzi. Taonani? David ali muchochitika ichi. Iye anayang'ana pansi, iye anayang'ana pa mzinda wake wokondedwa, ndipo iye anakumbukira pamene iye anali mnyamata wang'ono, iye ankakonda kutengera nkhosa kupita nazo pa thamanda lina ili kumeneko. Ilo linali dziko lalikulu la madzi ochuluka, ndiponso dziko la mkate, kumusi kumeneko. Kwenikweni Betelehemu amatanthauza nyumba ya mkate wa Mulungu. Ndiyeno pamene Davide anakumbukira akupita kumeneko ndipo akukamwa madzi abwino zizira amenewo, ndipo apa iye anali atagona apa tsopano wothawathawa. Ali kutali ndi anthu ake omwe, iye analibe malo oti akadapitako, ndipo solo yake ikuyenera kuti inalilira madzi abwino ozizirawo. Iye anali ndi antchito ena pamene mayi basi chochepetsetsa cha chokhumba chake chinali lamulo. Ndipo iwo atatu a iwo anamenyera njira yawo kudutsa mzere uwo wa Filisiti, mamayilosi 15, mamayilosi 7, kapena china chake kutsika ndi kubwerera mbuyo. Akudula njira yawo ndipo anamubweretsera iye madzi amenewo. Koma solo ikuchita ludzu, thupi lake Iye anali kumtunda kumeneko, mwina makama mwachiri chose chimene ya amatha kuchipeza, ziko pa zina zakale zambuzi ndi zinthu, zili ndi madzi ena okhalitsa otentha ali mmenemo. Pa tsiku lotentha limenelo, iye anaganiza, ngati ine ndikanango kagona pansi ndi kukathetsa ludzu ili limene ine ndili nalo. Ngati ine ndikanango pita uko ku Betelehemu, ndi kukagona pansi pafupi ndi kasupe uyo, ndi kukamwa. Ndipo pamene iwo anatsikira kumusi ndi kukatunga madziwo ndi kuabweretsa iwo ludzu lake la solo linali litakula kwambiri osati la Betelehemu koma ku Yerusalemu kumene kunali solo yake. Kotero iye anapereka nsembe madziwo anati ine sindingamwe mkomwe iwo. Iye anawatsanulira iwo pansi. Mwaona, solo yake inali ndi ludzu kwambiri lofuna Mulungu kuposa mmene zinalili kuti athetse lofuna abwino ludzu la thupi lake ndi madzi abwino ozizira. Iye anawatsanulira iwo pansi. Mwaona, nyumba ya Mulungu, madzi oziziritsa solo a ku Yerusalemu amene ali amwamba. Yesu anati mu Yohane 6:33, ine ndine mkate wa moyo, ine ndine mkate wa moyo. Betelehemu, nyumba ya Mulungu, chali chichatu, chali chichapa dziko la pansi cha Mulungu, chali chichimene chili kuno pa dziko la pansi. Ife timakonda kupita kuchalichi kuno pa dziko la pansi. Koma wankulu ndi Yerusalemu amene ali mwamba, amene ali Mulungu. Yerusalemu mwamba amene ali Mulungu. Lalikulu ndi ludzu la solo limenelo kuti tikakhale kumeneko ndiye kuposa mmene izo zingakhalire kungojoina mpingo kwina kwake. Mwaona, kujoina chalichi sikumakhutitsa ludzu limenelo. David anazitsimikizira izo apa madzi ochokera ku nyumba ya Mulungu. Mwaona, iye anawatsanulira iwo pansi kuti akapeze chisomo, kuti akapeze madzi abwino ozizira ochokera kwa Mulungu. Ngakhale pa chimenecho, lalikulu kuposa ludzu limene lili mwa inu ndi ludzu limenelo la solo lofuna Mulungu. Zindikirani Yerusalemu, mawa kuti Yerusalemu ndi wochokera kumwamba. Bible linati chimene ife tili ndi mantu wa ife tonse. Ndipo Kristu ndi mantu wathu. Ife tikuzindikira kuti Mulungu ndi mantu wathu, pakuti ife tinabadwa mwa iye. Mawuwo mophweka amatanthauza mtendere. Yerusalemu, Shalom. Kapena Shalom, amene amatanthauza mtendere. Yerusalemu, mwaona, amatanthauza mtendere. Lalikulu lidzikhala ludzu la solo iliyonse lofuna madzi amoyo kuposa kunena kuti ndiwe wa mpingo. Ludzu la solo silingathe kukhutitsidwa, ludzu lenileni loona. Ilo likhoza kupotozedwa. Inu mukhoza kumaganiza kuti muli bwino pamene inu mwajoina chalichi. Koma izo si chimenecho. Izo sizingakhutitse ludzu lenileni loyela la Mulungu. Izo basi sizingachite izo. Izo basi izo palibepo pamenepo. Tsopano, David ananena mu Masalimo 42:7 apa, pamene chakuya chitanira kuchakuya, pa phokoso la mkokomo wa madzi anu, solo ikuitana. Taonani, kawiri kawiri ndakuitsapo ntchito ichi ngati chofotokozera. Ngati pali chipsepse pa msana wa somba, icho chiyenera kuti chinayikidwa pamenepo kuti iyo izisambirira nacho. Iyo imasowekera icho. Tsopano, nanga bwanji ngati iyo itati, ine ndikhala nsomba yosiyana, ine ndikhala ya nzeru, nsomba yophunzira. Haha, ine ndizikhulupirira theology ina yake yenieni. Ine ndikukhulupirira kuti ine sindikusowa kukhala ndi chipsepse chimenecho. Iyo singapite patali mmadzimo, iyo ingatero. Ndipo izo nkulondola ndende. Nanga bwanji ngati mtengo utati. Tsopano, ine ndikudziwa pa maina kukhala doti poyamba kuti ine ndimelepo uko nkulondola. Ine ndi maina kumera pa doti. Koma ine ndikhala mtengo osiyana. Ine ndikufuna kuti iwo angondikhazika ine pakati panseu kuti ine ndizionedwa. Mwaona? Iwo sungakhale moyo nthawi yetali. Mukuona? Uko nkulondola. Pamene chakuya chitanira kuchakuya, izo zimatengera mochuluka kuposa kungojoina chalichi. Izo zimatengera mochuluka kuposa kukwira na chanza ndi mlaliki. Izo zimatengera mochuluka kuposa kukhala moyo wabwino, moyo woongoka. Izo zimatengera china chake kuti chikhutitse mkati mwanu. Chimene chimatsanuliridwa kuchokera kwa Mulungu kudzalo wa musolo. Chakuya kuitanira kuchakuya, pa phokoso la mkokomo wa matithiano. O Ambuye, chakuya kuitanira kuchakuya. Ndi mtundu wanji wa ludzu umene ife tikuganizira kuti unali mwa ife usiku uno. Ife ngati anthu a Pentecoste. Kodi ife tikupita kuti? Kodi ndi ludzu la mtundu wanji limene lili mwa ife? Ndi ludzu la mtundu wanji limene lili mwa ine? Ndi ludzu la mtundu wanji limene lili mwa inu? Musayesere kuti mulitontholedze ludzu loyeralo la Mulungu. Zaka zapitazo, pamene iwo ankakhala ndi golide kunja kuno mmapiri. Ine ndinawerenga nkhani zaka zambiri zapitazo, iyo imandika kamirabe ine nthawi zonse. Iyo imati panali wofufuza amene anapita kunja kuno kwina kwake kudutsa mmapiri kuno, ndipo anali akufufuza golide, ndipo iye anampeza wodula. Ndipo iye anabwererako akuganiza pamene iye akafika ku mzindawo, chimene iye akanati adzakhale mavuto ake onse atha. ndipo iye anayesetsa kunena kuti mawa ine ndipita ndipo ine ndi basi ulendo wa tsiku limodzi iye akanadza khala ali mu mzinda ndipo iye akanadza khala ndi golideyo ndipo iye anali ndi matumba ake akulu atadzadza ndi iye Iye anali ndi galu limodzi naye. Tsopano sindikufanizitsa galuyo ndi mzimu woyera. Koma monga ine ndikufotokoza. Koma galuyu usikuwo wofufuza anagona pa bedi lake. Ndipo iye anayamba kulingalira. Tsopano mawa ine nditenga golide wanga yense. Ndipo basi ine ndidzakakhala chimene ine nthawi zonse ndimafuna kuti ndidzakhale. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuti ndidzakhale munthu wolemera. Ine ndinkafuna kudzakhala ndi zinthu zabwino ndi zina zotero. Ndipo ndiyeno galuyo anayamba kukuwa. Ndipo chifukwa chakuti kunali mdani amabwera. Ndipo iye anapita panjapo ndipo iye anati khala chete. Ndipo galuyo anatonthola. Ndipo iye atangobwerera pabedi iye atayamba ngati akugona. Ndipo galuyo anayambiranso akungolumpa pachenipo. Ndipo iye anapitaso pakhomo anati khala chete. Ine ndikufuna kuti iwe udziwe kuti mawa ndine munthu wolemera waona. Ndipo amenewo anali maloto ake akulu. Koma galuyo anayambiranso kukuwa. Ndipo potsiriza iye anakumudwa kwambiri iye anapita ndipo anakatenga mfuti yake ndipo anamuombera galuyo ndipo anamupa iye iye anati ine sindikhalanso ndi ntchito ndiwe muli monse mawa ndine munthu wolemera ine ndikhala munthu wolemera mawa ndipo iye anakayikhazika mfutiyo pansi pa ngodya anatembenuzira msana wake kukhomo anagona ndipo munthuyo anakhala kumutsatira iye kwa masiku anazembera mkati ndipo anakamupa iye iye sanakhale munthu wolemera mwaona Iye analetsa belu lomuchenjeza lija limene linali kuyesera kumuza iye kuti moyo wake unali pa chiopsezo. Ndipo mbale mlongo inu simudzatha konse kuti musadzaelekeze konse kuti mudzatontholetse kuitana koyera kumeneko mu mtima mwanu mwaona pojoina chalichi pobwereza kachikhulupiriro pokhala wabungwe lina lake. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chingakhutitse izo chimenecho ndi munthuyo Yesu Khristu monga nswala ipuma wefu kufuna mtsinje wa madzi totero solo yanga ichitira ludzu inu o Mulungu solo yanga ikuchitira ludzu Mulungu wa moyo mwaona muli china chake mwa inu chimene chikufuna kuona kusuntha kwa Mulungu solo yanu imachitira ludzu chimenecho musaime pa china chake chochepera kwa icho musalole mbusa wina akuzeni inu mukungoyenera kugwirana naye chanza kujoina chalichi kapena kukhala wabungwe ili Inu musaphe kutonthola koyerako, iko kukuchenjezani inu, siku lina kudzabwera pamene inu mudzafika pa mapeto aulendo. Monga dona wang'ono mu mzinda wathu mene ife timachokerako. Iye amanena, mtsikana wang'ono anapita kumeneko kuchalichi, ndipo mtsikana wang'ono wabwino kwambiri, ndipo iye anali akubwera mu msewu, iye anali ndi tsitsi lalitali, inu mukudziwa, ndipo tsitsi lake atalikokera mbuyo ngati chomata cha anyezi wosendedwa, pafupifupi, ndipo nkhope yake inkaoneka wopanda zozipentapenta. Ndipo mtsikana uyu ankakonda kumuseleula iye, anati, ngati iwe ukanakhala unalibe mlaliki wa mutu wophaphatika uja, amene iwe uli naye uko, akunena zaine, anati, iwe ukanaoneka ngati china chake choneka bwino. Koma iwe ukuoneka ngati china chake chochokera ku shopu ya zachikali. Ndipo iye ndi 2D amango mukankhira iye pa makala. Nthawi iliyonse iye akamuona iye monga choncho, anati abusa athu ndo changamuka. Anati iwo amazidziwa zimenezo. Zimenezo nchifukwa chiyani inu mumachita moteromo. Zimenezo sizitanthauza kali konse, momwe wokuvalira kapena kuganizira. Izo zimatero. Baibulo la Mulungu limati izo zimatero. Ife tidzikhala moyo ndi mawali wonse. Chotero mtsikana wang'ono uyu sanamulabadire iye mpang'ono pomwe, ankangopitirira. Iye ndi wa missionary sopano. Chotero ndiye uyu, dona wang'ono uyu anatenga matenda opatsirana pogonana, ndipo iye anamwalira. Mzanga wa ine anapopera mankhwala okonzera mtembo mwa iye pamene iye anali kumwalira. Iye anandiuza ine, anati iye atamwalira, iye anakhala kununkhabe mankhwalawo. Iye anali ndi dzenje litajeka pambali pake, matenda opatsirana pogonana. Iwo analibe mkomwe, ngakhale makolo ake samadziwa chimene chimamuvuta iye, ndipo iye anafa. Koma iye asanafe, iye ankaphunzitsa Sunday school. Ndipo onse agulu lake laling'ono la Sunday school anadzabwera, iwo ankafuna kuti adzamuone iye pamene amapita kumwamba, angelo akubwera ndipo akudzamutenga iye. Ndipo abusa ake ali panja akusuta ndudu akuyendayenda mu holo ya mchipatala. Ndipo iwo onse anali akuti azimba pamene iye akumwalira, inu mukudziwa. Iwo amadziwa kuti iye amayenera kuti afa. Madokotala anati iye amwalira, kotero iwo onse amati awaona angelo akamabwera kudzamutenga iye. Ndipo zonse mwakamodzi, pamene iye anadzakumana ndi chenicheni. Tsopano, iye anali membala wokhulupirika wa mpingo, iye anali mphunzitsi wa Sunday school, ndiso membala wokhulupirika wa mpingo wa chipembedzo chachikulu chabwino. Koma pamene iye anayamba kumenyera, imfa inamukantha iye, maso ake anatongokera panja, ndipo iye anati, ine ndatayika! Iye anati, ine ndatayika! Pitani mukamatenga abusa! iye anazimisa ndudu yake ndipo anadzalwa mukati anati apa ife twaita na dokotala kuti akubai Jackson anati ine sindikufuna Jackson anati iwe wonyenga anthu ine ndikufa ndipo ine ndikupita ku Gehenna ndipo ine ndataika chifukwa iwe unalephera kuti unduze ine choonadi pita ukamutenge mtsikana wang'ono wa aguru huja ndipo mubweretse iye kuno kwa ine msanga iye akulondola mudikire mpaka inu mudzakumanizane ndi chenicheni thawina musamayesere kuletsa kutonthola koyerako musamakuphulitse iko ndi mfuti ina ya makono ya maphunziro ya mipope iwiri inu mumvetsere kuchenjezo lija la mzimu woyera usiku uno limene likukuchenjezani inu ine ndine njira choonadi ndi moyo palibe munthu amabwera kwa Atate koma mwa ine ndipo iye ndi mawu tiye ntiweramitse mitu yathu kamphindi chabe ine ndikufuna ndibwereze mawu amodzi ena a Ambuye Yesu pamene inu mukuganizira za izi Yesu ananena mu Mateyu 5 odala ndi iwo amene amva njala ndi ludzu mpaka kuti ndi mdaliso kukhala ndi ludzu mkati mwako kodi inu mwafika pamalo akuti kanu kachitidwe kanu konse kaonongeka kwambiri ndi zachipembedzo nditi miyambo pang'ono ndi magulu ndi zinthu madongosolo pang'ono a mpingo zisangalalo monga kujoina maloji ndi zina zotero kuchoka ku mpingo kupita ku mpingo kodi mdyerekezo akwanitsa kuika madzi oonongera aja ndipo inu mukutuluka mmene mongati nkhumba m'malo odyera pamene inu simukudziwa nkomwe kutontholesa kwenikweni kwa ludzu la mulungu kuti mumuone iye weniweni mwa mzimu woyera akukhala mwa inu ndi kumadzionetsera ngati ndinu ngati muli chomwecho sikuno ngati inu mukuchitirabe ludzu mulungu ndiloleni ine ndikuuzeni inu kuli kasupe wodzaza ndi magazi wochokera mʼmitsempha ya Imanuele mmene ochimwa akaponyedwa pansi pake amataya mabangawo akulakwa mbala pakufa anakondwa pakuona kasupe uja mu tsiku lake chomwechonso ine woyipa monga iye nditsuka machimo anga onse nkuchoka chiyambireni mwachikhulupiriro nditaona kasupeyo mabala owukha anu amapereka chikondi chowombola chakhala mutu wanga ndipo chidzakhala mpaka ndidzafe ngati inu muli ndi ludzu limenelo siku uno lofuna kudziwa zochuluka za mulungu ndikubwera chifupi ndi iye kodi mungakweze mmwamba dzanja lanu tsopano pamene mutu uliwonse uli chiweramire nenani mundipempherere ine o mulungu tayang'anani manjawo uko kudera kumene kuwulutsa kukufika tsopano kuchokera kummawa kumpoto kumadzulo ndi kummwera inu amene muli mzipinda zimenezo kwezani mmwamba manja anu kwa azibusa ndi chilichonse chimene chili kumeneko chimene inu mukukhumba inu china chake mwa inu kumuchitira ludzu mulungu ludzu loyera ilo musalikhutitse ilo o inu mukuti mbale Branham ine ndinafula kamodzi ine ndinavinapo mu mzimu musatero musatenge zimenezo ayi mudikire mpaka kukhutitsa kumeneko kutabwera gawo lokhutitsa la chidzalo cha mzimu woyera litabweramo ndiye maberu awa achimwemwe akufula ndi kuyankhula mmalilime ndi kuvina mu mzimu zidzabwera inu simudzasowa kuti muzichite izo ndi zimwenyemwenye inu mudzachita zimenezo pamene inu mukuyenda mu msewu mugalimoto yanu inu mudzachita izo pamene inu mukusesa pansi inu mudzachita izo pamene inu mukukhoma misomali pa khoma ndi ntchito yanu ya ukalipentala kulikonse kumene inu muli chimwemwe chosaneneka chija ndi chodzaza ndi ulemerero tsopano tiyeni ife tipemphere wokondedwa Atate akumwamba wautali unatalika unatalikitsidwa uthenga wa ung'ono uwu usiku uno koma wokondedwa mulungu mulole mzimu wanu woyera upereketa tanthauzo kwa mtima uliwonse mu mpingo omwe uno usiku uno pangokhala chiwerengero chochuluka cha manja akwezedwa njira yonse kuzungulira maholo ndi paliponse ife tikupemphera wokondedwa mulungu chifukwa cha iwo o mulole gawo lokhutitsa ilo la mulungu limene lili khristu chiyembekezo cha ulemerero chiyembekezo cha moyo mwa inu mulole ilo libwere kwa wina aliyense wa iwo njira yonse kudutsa fukoli kuyambira ku California mpaka ku New York tsopano kumene ndi mmawa molawirira iwo akumvetsera kumeneko uko mu New Hampshire ndi kumusi ku Boston ndi njira yonse mpaka mu Texas kudutsa Indiana mpaka kukalowa mu California ndi kuzungulira o mulungu tayang'anani manja amenewo muyang'ane chimene chili pansi pa iwo ambuye mtima umenewo pamenepo umene ukumva njala ndi ludzu tsiku lopotozedwa ili kumene mdyerekezo wawachititsa khungu maso a anthu basi kuti azingojoina chalichi ndi kumati ndizo zonse zimene inu mukuzisowa ndipo iwo akuzionabe okha ndi kuona mmene iwo akuchitira ndi chikhumbo chimene iwo ali nacho chofuna kukhala monga dziko lapansi pamene baibulo limatiuza ife ngati ife tikonda zinthu za mdziko chikondi cha mulungu sichili mkomwe mwa ife tango gani zana atate, mene ianga potozele mawe nye niwoonao, mene iwangati, oh ifetima kurupida Bible, koma osati ichi, ifetima kurupida ichi, ifetima kurupida ichi, chinali chamba doina, ifetima kurupida kuti ichi ndichija, chifukwa chipembezo china cha potozele maningalilo au kuchitapu icho. Pamene Yesu anati, aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kwa awa, kapena adzaonjezera mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa mu mbuku la moyo. Wokondedwa Mulungu, kuganizira za zodza kumudwa pa chiweruzo apo. Pamene anthu akhala moyo wabwino woyera wachiyero, amapita kuchali chimokhulupirika basi mmene iwanga tere, ndipo nkudzatayika. Kuganiza za Farisa meneo, mmene kuyambira ale anyamata angono, iwa amaphunzitsidwa mu mawu, amadutsa mmasukulu ndi chilichonse woyera, amayenera kutero kapena akanati agendedwe mpaka kufa, ndipo Yesu anati, inu ndi wa Atate anu mjerekezi. Momwe kuti Israeli anapita kumeneko, ndipo mulole ichi chikhale chenjezo kwa Chipentekoste Ambuye kudutsa dzikoli. Momwe kuti Mose mneneri anapita mpaka ku Igupto kukakwaniritsa mawu a Mulungu kuti akabweretse kuwala kwa madzulo kwa iwo. Momwe iwo anaonera zozizwitsa za zikulu za Mulungu. Momwe iwo ankamutsatirira iye anawoloka nyanja yofira, anabatizidwa mwa iye. Anapita kuchipululu ndipo anakadya zakudya za ngero, zimene zinkagwa kuchokera kumwamba. Ndipo kena kwa anadzakana kuti atenge mau onse, pamene iwo anabwelera kuchokera ku Kadesh Barnea, kupita ku Kadesh Barnea kuchokera ku dziko lolonjezedwa. Ndipo anati, iwo alingati zipona, ife sitingathe kuchita izo, pamene Mulungu anati, ine ndakupatsani kale inu dzikolo. Mzere wapa malire. Yesu anati, iwo aliyense anaonongeka, iwo anafa, anatayika opanda Mulungu. Ngakhale iwo anachita zinthu zonse izi, iwo anaona zozizwitsa izi, anasangalala, anavina, akulumpalumpa mphepete mwa nyanja limodzi ndi Miriamu, pamene iwo ankaimba nkhocho. Ndipo atatu okha mwa 2 miliyoni anakalowa. Ife tikuzindikira Atate kuti pamene umuna mbeu zochokera kwa mwamuna ndi mkazi zibwera pamodzi, pamakhala imodzi yokha mwa miliyoni imene imavomerezedwa. Mbeu imodzi kuchokera kwa mwamuna imadzapeza dzira la chonde la mkazi, mkaziyo, ndipo mamiliyoni enawo amaonongeka. Analipo miliyoni, 2 miliyoni anatuluka kuchokera ku Igupto, awiri Yoswa ndi Kalebu anakalowa mdzikolo. Mmodzi pa miliyoni. Atate, ine ndima njenjemera pamene ine ndiganiza za zimenezo. Kuganizira kudutsa dziko lero, a Kristu 500 miliyoni, amenewo akhoza kukhala 500 ngati inu mungabwere usiku uno. Oh Mulungu, tiloleni ife tikumbukire kuti mawu a Mulungu aliwonse amakhala chikumbutso. Ife tikuyenera kuwakhulupirira iwo, ife tikuyenera kuwamvera iwo. Ndipo pamene inu munati, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndipo Mulungu, inu mukuyitanabe usiku uno, ndipo lonjezo londira kuti bola ngati inu mukuyitana. Ndipo azibusa apoto za malingaliro a anthu ameneo, ndipo azilondolera izo mwa za maphunziro, sukulu ya chipembedzo ya theology, kufika pokhala chinthu chakuti, oh inu mungokhulupirira, mjerekeza amakhulupirira nayenso, koma iye sangathe kulandira mzimu woyera. Yudas Iskariota anali, anachita zonsezo, onse, ophunzira anachita, amalalikira uthenga, koma pamene inafika nthawi yoti iye alandire mzimu woyera, iye anaonetsera manga ake. Mulungu, mulole anthu a mdzikoli usiku uno azindikire kuti, popanda chowachitikira chimenecho, iwa atayika. Mulole zichitika usiku uno kuti mioyo yao ikhutitsidwe ndi gawo lanu Ambuye, pamene ife tikuwapereka iwo mudzanja lanu. Iwo ndi anu Ambuye, ife tangokhala ndi udindo pamawu. Ine ndikupemphera kuti iwo akhulupirire ndi mtima wawo onse, ndipo adzadzidwe ndi mzimu woyera. Tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Ndinkonda iye, ndinkonda iye, chifukwa iye anayamba kundikonda, nandigulira chipulumu. Tochanga pamtengo wa Kavari. Oh, kodi iyeyo ndi gawo lanu lokhutitsa? Oh my, inu mumamukonda iye ndi mtima wanu onse? tsopano. Maamene onthawi zina amadula. Koma tiyeni tingoimba mu mzimu tsopano, mwaona? Mmodzi aliyense wa ife tsopano. Tiyeni tigwiranecheza ndi mbale wakhala pafupi ndi inu mulongo, ndipo mungoti Mulungu akudalitseni inu muyenda njira. Pamene ife tikuimba iyo kenanso. Ine. Tsopano ife tinagwirana chanza wina ndi mzake. Tsopano tiyeni tingotseka maso athu ndipo tiimbe mu mzimu. Tikweze manja athu kwa iye. Ndinkonda iye. Ndinkonda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda. Nandi gulira chipulumutso changa pamtengo wakavari. Oh, kodi Yesu wadabwitsa? Odabwitsa, odabwitsa, Yesu alikwa ine, wa upungu, kalonga wa ntendele, Mulungu wa mphamvu zonse ndiye, okundipulumutsa, kundisunga, kumachimo onse ndi manyazi, odabwitsa ndi muomboli wanga, litamandike dzina lake. Oh, odabwitsa, odabwitsa, Yesu alikwa ine, wa upungu, kalonga wa ntendele, Mulungu wa mphamvu zonse ndiye, kundipulumutsa ine, kundisunga ine, kuchimo lonse ndi manyazi, odabwitsa ndi muomboli wanga, litamandike dzina lake. Oh, kodi inu mwatengeka ndi chokuchitikirani chanu ndi Kristu? Kodi iye si wodabwitsa? Kodi iye samakhutitsa? Ine ndinali wotayika, tsopano ndapezeka, ndamasuka kukutsutsika. Yesu apereka ufulu ndi chipulumutso chathunthu, kundipulumutsa ine, kundisunga ine, kuchimo lonse ndi manyazi, wodabwitsa ndi mpulumutsi wanga, litamandike dzina lake. Oh, wodabwitsa, wodabwitsa, Yesu alikwa ine, wa upungu, kalonga wa ntendele, Mulungu wa mphamvu zonse ndiye, oh, kundipulumutsa, kundisunga, kumachimo ndi manyazi, wodabwitsa ndi muomboli wanga, litamandike dzina lake. Kodi inu mukukhulupirira kuti izo ndi mwa malemba? Bible linati, wombani mmanja mwanu, pangani phokoso la chisangalalo kwa Ambuye. Inu mukudziwa, ine nthawi zonse ndinkafuna kumaimba zimwenye mwenye. Mwana wanga wa mkazi Rebeka akuimba limba, mnyamata wanga wa mngono akuimba chitoliro. Koma ine ndinaphunzira chida cha Nsambo 10. Wodabwitsa, wodabwitsa, Yesu alikwa ine, wa upungu, kalonga wa ntendele, Mulungu wa mphamvu zonse aliye, kundipulumutsa, kundisunga, kumachimo ndi manyazi, wodabwitsa ndi muomboli wanga, litamandike dzina lake. Kodi mumankonda iye? Tiyende mukuwala, kuwala kokongola. Bwelani kumene madonto achifundo akuwala. Kuwalitsa ponsepo usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa mdziko. Tiyende mukuwala, ndi kuwala kokongola. Kumabwela kumene madonto achifundo akuwala. Kuwalitsa ponsepo usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa mdziko.
Worship God with everything you have.
Mpembezeni Mulungu mundi chilichonse chimene inu muli nacho. Amene oyera akaluwa pamene oyera akaluwa ambuye ndikufuna ndikhale mkati mwawo pamene oyera akaluwa oh pamene adzamveka korona iyambuye waonse Pamena zamveka kolona ye ambuye wa onse Ambuye ndikufuna ndikale mkati mwao Pamena zamveka kolona ye ambuye wa onse Pamene dzuwa lidzakana kuwala Pamene dzuwa lidzakana kuwala Ambuye ndikufuna ndidzakale mkati mwao Pamene dzuwa lidzakana kuwala Kodi inu mukukonda zimenezo Tsopano ine ndikudabwa ngati mapazi anu anatembenuzidwa inu simukuvinanso kunja uko kwa dziko mukuona tienti zipondetsa mapazi athu kwa ambuye Inu, kodi manjano anatembenuka simu mabanso, milomo yanu inatembenuka simu mana maso, musango tengela chipembezo mutu mwanu, mujitengela icho pali ponse pa inu, ndizimene zotu. Zima tengela mtu yenseyo, ukonklondola. Sopano TNT zipo ndetsa mapazi atu. Pamene oyera akaloa, pamene oyera akaloa. Ambuye ndikufuna ndikale mkati mwao pamene oyera akaluwa o pamene oyera akaluwa pamene oyera akaluwa ambuye ndikufuna ndikale mkati mwao pamene oyera akaluwa tsopano tiyenti ngokweza manja athu Pamenoera akaloa Pamenoera akaloa Ambuye ndikufuna ndikale mkati mwao Pamenoera akaloa Pamena dzamveka kolona Iambuye wa onse Pamena dzamveka kolona Iambuye wa onse Ambuye ndikufuna ndikale mkati mwao Pamena dzamveka kolona iambuye wa onse Kodi inu simukumukonda iye Ndiye tiende mukuwala Iye ndikuwala inu mukudziwa Ndikuwala kokongola Kumabwera kumene madonto wachifundo wakuwala Chabwe kuwalitsa paliponse usanandi usiku Yesu kuwala kwa dziko Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndikuwala kwa mdziko mukutero inu Paulo anati pamene ine ndikuimba ine ndidzaimba mu mzimu ngati ine ndipembedza ine ndidzapembedza mu mzimu mwaona chilichonse chimene inu mukuchita muchite chonsecho mu mzimu uko nkulondola ndipo mzimu mabweretsa mau kumoyo nkulondola uko nkulondola inde bwana
Oera nonse akuwala lengezani Yesu kuwala kwa mdziko Chisomo ndichifundo mudzina lake Yesu kuwala kwa
Ndiye ife tichite chiyani
Tiende mukuwala Kuwala kokongola Bwera nikumene madonto achifundo akuwala Kuwalitsa paliponse usanandi usiku Yesu kuwala kwa mdziko
Epani pokusokonezani oimba inu monga choncho koma ine ndimangotengeka ine sindimadziwa zina kuposa kungopembedza umo ndimene inu mumachitira izo inde bwana ndine wothokoza chifukwa cha mwai umbale maki kubwera ndikudzayanjana ndi inu ndi mpingo wanu kuno usiku uno anthu onse abwino awa Ndipo inu amene munakweza manja anu pa ubatizo wa mzimu era. Ine ndikudalira kuti inu mukumana ndi mbusa maki pano kapena ena aiwo ndikubwerera muchipinda kuno. Ndipo mungokumbukira pamene Mulungu anayankhula mawu pa chiyambi ndipo anati pakhale pankayenera kuti pakhale. Ndipo iye anati odala ndiwo amene amva njala ndi ludzu la chilungamo pakuti iwo adzakhutitsidwa. Mwaona izo zikuyenera kuchitika. Mubwere mudzawaone abusa anu pano ndipo muzima nawo pamene iwo akulalikira uthenga. Tsopano tiyeni tiyimbenso nyimbo yabwino ya chikale ija. Ine ndimangoikonda imeneyo. Tiyende mukuwala. Yesu anati ine ndine kuwala. Ndipo inu muli mwa iye. Mukuona inu mumalowa chotani mwa iye? Kumujowina iye? Ayi. Kugwira na chanza? Ayi. Kubatizwa amadzi? Ayi. Mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwira muthupi limodzi limene lili thupi la Khristu. Ndipo muthupi limenelo muli mphaso za uzimu naini zikugwira ntchito kudzera mthupiro, mpingo wa wamba. Izo ndi zautumwi ngati ine ndikanadziwa konse za izo uko nkulondola. Chotero tikhale mukuwala, mukuwala kokongola. Kumabwela kumene madonto achifundwa chabwino kuwalitsa paliponse paifosana ndi chakhala chokondwetsa kwenikweni.